Mbala anapita ndipa anakandibweretsera ine mkate waukuru wa nthudza wotentha. Ine ndikukuzani inu zimapindula ukaonetsera. Ndipo iye anati, wanga nanga bwanji zimenezo mbale nevyo? Ndi uyo apo inu mukuona zikuoneka ngati mkate wa nthudza ndikokondedwa kwambiri. Iwo ndi wabwino kwenikweni chimodzimodzi monga momwe ine ndimanenera sapamene iwe ukudya mkate wa nthudza. Tsopano nthawi zina iwe umaruma nthangala. Tsopano ine sindi mataya mkatewo, ndimangotaya nthangalayo ndikumapitiriza kudya mkate wa nthudza. Umo ndi momwe ine ndikufunira kuti inu muzichitira ndi mauthengawa. Pamene inu muluma muziyenda limodzi nane. Pamene mukumana ndi china chake chimene simungathe, ine simungathe kuchigaya icho nchabwino basi. Bwanji, chabwino, basi musadeye chinthu chonsecho, mungotaya gawo limenelo nthangalayo ndikumangopitirira kumadya mkatewo. Bwanji, mukangodziwa. Pamene ino inu mumakonda nkhuku, nkhuku yokazinga mafupifupi aliyense amatero. Chabwino, ndiye ukamadya nkhuku ukalo mafupa, iwe sumataya nkhukuyo, umangotayera fupalo kutali, sichoncho izo pat. Iwe umangotayera fupalo kutali kumapitiriza kudya nkhukuyo. Chabwino, ndife okondwa chifukwa tikutha kudya chakudya chopanda fupa kapena nthangala mkati mwake. Timikate tinatsika kuchokera kumwamba totchedwa mana, titaphimbidwa paliponse ndi kukoma kwa kumwamba. Inu mukudziwa ine ndikukhulupirira, anati David nthawi ina, anati zimakoma ngati uchi muthanthwe. Ine ndikukhulupirira, wandakatulo anati unali uchi muthanthwe. Oh mbale wanga, kodi iwe unalawa? Onani, monga zimakoma ngati uchi muthanthwe. Uchi muthanthwe mbale wanga, ndi momwe izo ziliri. Tsopano inu mukudziwa ine ndinkadabwa nthawi ina chimene izo zinkatanthauza uchi muthanthwe. Ndipo ine ndinaganiza chabwino mwina mwanga iwo anapeza ng'oma wa njuchi nthawi ina muthanthwe, koma ndinadzazitsatira izo. Ine ndinadzapeza kudzoza pang'ono pa izo. Ine osati pa nthawi imeneyo ndinkafufuza izo, koma kenako ndinadzapeza kuti aliyense wabusa amenewo amene anali ndi nkhosa pali china chake cha izo. Inu mukudziwa matupi athu anapangidwa kuchokera ku fumbi la munthaka. Chilichonse chamoyo chilichonse chimachokera munthaka. Ndipo kunali abusa awa ankakhulupirira kuti laimu ankathandiza nkhosa pamene izo zikhala ndi vuto. Inu mukudziwa kudwala kapena china chake chinzake, iwo ankafuna iyo kuti izinyambita thanthwe. Inu mwaonapo nkhosa zikuchita zimenezo, zimapita kukanyambita pa thanthwe. Ndipo kuti nkhosa zinyambite pa thanthwe, iwo ankathira uchi pa thanthwero. Ndipo kenako nkhosa zinkapita kukanyambita uchi, ndipo kenako izo zinkanyambitanso thanthwero. Inu maona pamene izo zinkanyambita uchiwo. Chabwino ife tili ndi chikwama chodzaza ndi uchi pano, ife tuyika iwo pa thanthwe wosati pa mpingo uliwonse, pa thanthwe Khristu Yesu. Ndipo inu nkhosa mupite kukanyambita tsopano. Ndipo inu ndithudi mukhala bwino nthawi yomweyo. Mavuto onse atchimo adzatha mukanyambita kunyambita thanthwelo. Izo zonse zimene mukuyenera kuchita. China chake chokhudza thanthwe limene lili ndi machiritso pa iro, machiritso. Masiku apitawo iwo asanapeze katemera wachiwewe, iwo ankakhala ndi chimene amachitcha kuti mwala wa misala. Pamene munthu alumidwa ndi galu wa misala, bwanji iwo ankamuyika iye pa mwala wa misala umenewo. Ndipo tsopano ngati mwala wa misala, ngati iye amamatira ku mwala wa misala, iye ankachira. Ngati sana mamatire, ndiye kuti wodwalayo wapita patsogolo kwambiri, iye ankafa. Chotero ndi momwe izo zilili lero. Kulumidwa koyipa kumene ine ndimakudziwa si galu wa misala, koma ngerekezi. Ndipo ife tili nawo mwala wayiko, thanthwe la mibado. Ingogwiritsitsani ku iro. Bola ngati inu mwagwiritsitsa, inu mukhala bwino. Ndipo musasiye konse ndi kumabwerera mungopitirira kumagwiritsitsabe. Gwiritsitsani kwa iro, ndipo inu mukhala bwino. Tsopano tisanalowe mphunziro lathu la usiku, ndipo ife tikufuna kuti tiyime kwa mphindi chabe ngati ife tingathe ku mawu apemphero. Iwe si mulongo wawo wa Robert Tote, sichoncho iwe apa. Iye anandiyimbira ine dzulo, ine ndikukhulupirira ilo linali. Ndipo amakamba kuti iye amafuna kupemphereredwa, ndipo ine sindimadziwa. Iwe kuoneka mwina mwake ngati iye, ine sindimadziwa ngati iwe unali iye kapena ayi. Ine ndinakuona iwe usiku watha. Tsopano ndiyangati akufuna kuti akumbukiridwe pamaso pa Mulungu, kapena akufuna kuti Mulungu akukumbukireni inu kani? Basi Atate athu akumwamba, monga oyambitsa nyimbo wathu wang'ono ku Chicago ankakonda kuimba, mundikumbukire ine pamene misonzi kugwa. Ambuye ndikumbukireni tsopano muola la imfa mu monse kudutsa moyo ife likufuna kuti inu mutikumbukire ife ambuye musatikumbukire ife monga wochima monga chimene ife tiri koma ife tikufuna kuti inu mutikumbukire ife monga a Kristu olapa kuti tamulandira Yesu Kristu mwana wanu ndi mpulumutsi wathu pakuti wathu kuti akhale diko lathu la machimo athu izo ife likudziwa kuti iwo ndi wokha mwayi wokha umene ife tiri nawo msewokhawo njira yokhayo yopulumukira sikudzera mu mpingo uliwonse kapena kudzera mu zipangizo za machina aliwonse kapena bungwe lililonse koma kudzera mwa Yesu Kristu ndipo iyeyo yekha chotero ife likufika mu dzina lake usikuno tikupempha kuti inu mutidalitse ife pamene ife tikudzisonkhanitsa tokha pamodzi kuti tiwerenge mawu anu ndi kudziwa chimene inu mwatisungira usiku uno kuti tikhoze kuwamangiriza athu matiti athu auzimu ku mpingo wa moyo mpingo umene inu mukhoza kukhala ndi kulowamo ndi kumvelera kumasuka kumayenda pakati pa anthu anu kumatiuza ife zoyenera kuchita ndi kudziwa kuti ife tichita izo nthawi yomweyo ndipo ife timakukondani inu atate koma tikudziwa kuti sitili bwino kwenikweni kuti inu muthe kuyankhula kudzera mwa ife monga inu mukufunira chotero ife tikupemphera kuti inu mutichite mdulidwe ndiko kuti kudula kupusa konse uku mnofu wowonjezera wonse kuuchotsa kwa ife usiku uno kuti ife likakhoze kudzipereka kwa thunthu kwa inu kuti inu mukhoza kutigwiritsa ife ntchito pa nthawi iliyonse ndipo ife likupemphera kuti nthawi imeneyo ikhale usiku uno atate kuti inu mutigwiritsa ntchito ife kubweretsa zokoma izi kuchokera mu baibulo ndi kuzipukuta izo
We ask it in Jesus' name. Amen.
Ndiku alola anthu aone chinyezimiritso cha Kristu mu mbado waukulu wa mpingo uwu. Tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano ife takhala tili ndi mibado ya mpingo tsopano kumatsikira m'musi mpaka mbado wa mpingo wa usiku uno ndi mbado wa mpingo wa chisanu ndi chimodzi mawa usiku timaliza mibado ya mpingo zatengera umodzi usiku uliwonse lolemba mpaka la mulungu ndipo usiku uno mbado wa mpingo ukutchedwa mbado wa mpingo wa Philadelphia ndipo nyenyezi kapena mtumiki ngero mthenga wa mbado wa mpingo umenewo ife tikukhulupirira mwa ulemu ndi mtima wathu wonse kuti ndi John Wesley mbado wa mpingowu unayamba mu 1750 pamene mbado wa mpingo wa Lutherani unkatuluka ndipo unakhala mpaka pena pake mu 1900 cha mu 1906 AD mbado wa mpingo wa Wesley ndipo kenako panabwera kuchokera pamenepo Laodikaya ndipo tsopano mbadowo ndi mbado wa mpingo wa chikondi cha pa abale mbado wa ukulu wa umishonari ndi wa khomolotseguka mbadowo ndipo mphoto yake inali nzati anapanga nzati ndi vumbulutso la mayina atatu dzina la mulungu dzina la mzinda wa mulungu ndi dzina latsopano la mulungu ndi vumbulutso limene linaperekedwa ku mpingo uwu mu mbado uwu ndipo tsopano mpingo mbado uwu kuyambira pa chivumbulutso 3:7 kutsika mpaka ndime ya 13 ndi ndime ya 13 kuphatikiza chivumbulutso 3:7 mpaka 13 tsopano takhala tikuzionanso izi pang'ono nthawi ya usiku kubwerera mbuyo ndipo mbado wa mpingo woyamba unali mbado wa mpingo wa efeso kodali yensanganene mwachangu yemwe ngero kapena kuwala kunali mtumiki wa mbado wa mpingo paulo mbado wa mpingo wa efeso 55 AD mpaka 170 chifukwa chimene ndinatengera 55 ndi pamene iye anayamba ulendo wake wa umishonari ndipo panali pamenepo pamene iye anakhazikitsa mpingo wa efeso ndi mipingo yosiyanasiyana kumeneko chabwino mbado wachiwiri wa mpingo unali simna kodali yense angakumbukira amene ngero wa mbado wa mpingo umenewo anali aliyense wa ophunzira Irenaeus kulondola chabwino unali mu 170 mpaka 312 mbado wa mpingo wachitatu unali mbado wa mpingo wa Pergamo kodi aliyense angakumbukire mu kalasi ndi ndani anali woyera wa mbado wa mpingo umenewo Martin woyera kulondola kuyambira 312 mpaka 606 ndipo kenako mbado wa mpingo wotsatira unali Tiatira kodi aliyense angamukumbukire woyera mtima ndi mtumiki ngero wa mbado umenewo kulamba, kulondola. Ndipo ndi 6:06 mpaka 5:15. Wotsatira unali mbado wa mpingo wa Sade, umene unali usiku wa thawu. Ndipo aliyense chifukwa limukudziwa amene ngero wa mbado wa mpingo umene wanali. Mukukumbukira Martin Luther. Ndiyeno wake unali 1520 mpaka 1750. Ndipo siku uno ife tilipa mbado wa mpingo wa Philadelphia, amene ali John Wesley. Mtenga watsiku limenero, kuyambira 1750 mpaka 1906 AD. Ndipo ndi mbado wa chikondi chapa abale. Sobano ife likupeza kuti uli wonse wa mipingo iyi, mibado ya mpingo, unkafotokoza khalidwe la mpingo menewo. Iwo unkanena chimene mpingo unali ndi makhalidwe a mpingo, chikhalidwe kani cha mpingo. Sopano usiku watha anali Martin Luther, ine muizi, ine ndi chifukwa chimene ndikupezera izi, ndipani amata kuyika izo pa tepi. Ine ndikuphunzira utali wa tsiku lonse. Ndipo inu mukuti utali wa tsiku lonse basi pambiri ya ing'ono imene mukupereka pai. Ayi, mfundo za mbiri ya kale zidzalembedwa mu buku, mwaona. Izi apa ndine chifukwa chobwerera kuno ndikudzazitulutsa zinthu izi mwakudzoza kuzifikitsa kwa inu anthu. Pamene ife tisonkhana pamodzi kuti tipeze gawo lodzoza la izo, mbiri ya kale ndikhoza kuwerenga izo kuchokera mu buku. Koma apa ndi pamene ine ndimafufuza kudzoza. Kenako ife tikazipeza izo kuchokera pa tepi. Kenako ife tidzakhala mu buku, ndiye tidzakhala ndi ziwiri zonse, nkhani ya mbiri ya kale ya izo komanso kudzoza kwa mzimu woyera kumene kwaperekedwa kwa ife pamene ife tili pano malo a mwamba mwambawa mwa Khristu Yesu. Ndipo ine ndikukhulupirira izo zikuyenera kuti zipange ndemanga yokhudza ing'ono pa mibado ya mpingo iyi. Ndipo Ambuye apereke madalitso ake kwa izo. Tsopano usiku wapitawu mbado wa mpingo okhala mbado wa mpingo wa Sade unali kwenikweni mu Chigiriki unkatchedwa wopulumukayo. Koma ine ndikukhulupirira mukumasulira kwa Chingerezi ndi akufa. Tsopano izo zinali zonse ziwiri, mpingo wakufa ndi wopulumukayo, chifukwa iwo unali mpingo umene unafa pansi pa ulamuliro wa upapa mu 1500 kumeneko, kapena 1520. Za ulamuliro wa ukulu wa upapa umene timautcha kuti mibado ya ndima, kumene Chikhristu chinali pansi penipeni, pomwe chinayamba chakhalapo kapena chiti chidzakhalepo, ngakhale mu mbado wa mpingo wa Laodikaya. Tsopano pali chimodzi mwa zinthu zokhudza ngakhale, mupitirize kukumbukira kuti mibado ya mpingo iyi imayamba, ndipo chilichonse chimene chili mu mbado wa mpingo umodzi umenewo chimapita mpaka mu mbado wa mpingo uliwonse. Ndipo uliwonse mibado ya mpingo umaloverera kwa unzake. Ngati inu mungawerenge mbiri ya kale mwatcheru ndi buku, inu mudzazipeza. Imangolowana monga chonchi, kumakwera pamwamba pa unzake. Ndipo mbado umodzi wa mpingo ukamatha, ndipo ngero amene amabwera pakati pamenepo ndiwoti ayitanire mpingo umenewo kuchikhulupiriro chimene iwona taya. Izo nthawi zonse zakhala zili zimenezo. Yang'anani pa Yuda, buku lotsiriza mu Baibulo, maona. Inu musanafike chivumbulutso pamenepo. Yuda anati, ine ndinalembera kwa inu kuti mulimbanirane mochirimika chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera. Kuwolokera pakati pa atumwi ndi kubwera kwa chivumbulutso, chifukwa atumwi ambiri anali atamwalira nthawi imeneyo. Maona, anali atapita kale, mmodzi amene anali moyo pa nthawi imeneyo, ameneyo anali Yohane woyera wa Mulungu, amene ndi mvumbulutsi kapena wolemba yomwe anapeza vumbulutso kuchokera pa ngelo wa Ambuye kuti alembe buku la chivumbulutso. Tsopano mwaona, iyo imalowana wina ndi unzake. Chotero tsopano inu, ine ndikuganiza kuti inu mwazindikira izo ndipo mwazitenga ndi kutsika pamene ndakhala ndi kuzitchula izo. Momwe ngakhale pano mu mbado wa Sade, umenewo unali mbado wa ukwati. Kweni mpingo sunabwerepo mukukhalapo kwa thunthu kufikira kuthiyathira, koma iwo unakwatiwa mu Sade, ndipo Sade amatanthauza kukhala mu ukwati. Sopano ngati inu mungazindikire, iwo unakwatiwa apa, ndipo kenako unawolokera mpaka mu mbado uwo kumeneko. Ndipo inu munazindikira Luther usiku watha, anabwera ndi dzina la akufa, dzina la akufa. ndipo kenako wopulumukayo mwaona iwo unali ndi mpingo wakufa wochokera kumbuyo kuno ndi kuthawa kwa wotsalira wapang'ono amene anatulutsidwa mumbado uwu apa. Ndipo siku uno pamene tikumalizitsa mbado wa Philadelphia, iwo kubweretsa chiyambi cha mbado wa Laodikaya. Ndipo mawa usiku iwo ukatuluka mu basi kumapeto. Inu mudzazindikira ngelo amaonekera kumapeto anthawi kwenikweni, ndipo basi kumapeto anthawi kuti adzawudzudzule mpingo chifukwa chotaya chikondi chake choyamba ndi momwe iwo unatalikirana ndi Mulungu monga momwe iwo anachitira kumusi kudutsa kumeneko mibado. Ndipo pa nthawi imeneyo kwatulo kubwera kudzautengera mpingo kwawo. Mpingo udzapita mwamba basi pa nthawi ya uthenga. Ndipo chotero ife tikuyandikira mbado umenewo tsopano. Kodi inu munamvetsa zimenezo? Chabwino, mwaona, chabwino, mwaona. Basi pa nthawi imene mngelo wa mpingo, mthenga wa mbado, akubwerapo kudzawadzudzula iwo chifukwa chotaya chikondi chawo choyamba, kubweretsa kuyesera kuti awabwezeretse iwo. Chinthu chomwe chomwecho chimene mthenga akuchita usiku uno, mngelo mthenga akubweranso kudzawadzudzula iwo mbado uliwonse monga choncho pa zimene Yohana ali atachita. Chotero izo zimapangitsa kuwolokera muli wonse wa mibado ya mpingo, umangolowana pa wina ndi unzake monga choncho, monga kukwera sitepe wo kukhala mowolokera monga choncho nkumakwera mwamba. Tsopano ine ndili ndi chidutswa chachifupi chabe cha mbiri ya kale apa pa nthenga wa usiku uno ya John Wesley.
John Wesley was a star of the age and he was born on
John Wesley anali nyenyezi ya mbado. Ndipo iye anabadwa pa June 17, 1703 ku Epworth Rectory, England. Iye anali mwana wa chififitini mwana 19 John ndi Susanna Wesley, abambo ndi amayi ake. Abambo ake mlariki, mayi ake woyera wopatulika. Ngakhale anali ndi ana 19 oti awasamalire, iye ankapeza nthawi yochuluka mu tsiku lake lotanganidwa kuti awaphunzitse ana ake maphunziro a Baibulo ndi nkhani za mu Baibulo ndi kuwapempherera iwo. Izo ndi zimene zinawapangitsa anyamatawo kukhala chimene iwo anali. Wolemba nyimbo wamkulu Charles mchimwene wake yemwe analipatsa dziko lapansi zina mwa nyimbo zodzoza kwambiri zimene ife tinakhalapo nazo.
John, an associate of George Whitefield.
John, wothandizira George Whitefield, John Wesley ndi George Whitefield anali kwenikweni woyambitsa woyamba a Methodist iyi kapena kuyeretsedwa. John ankadzuka molawirira mawa uliwonse kwa zaka 60 ankadzuka mawa uliwonse folokoloko. Ndicho chinthu chimodzi chimene mpingo wagwako. Ankadzuka maori wonse folokoloko ndipo ankalalikira 5 a.m. kwa zaka 50 molumikiza. Ndipo nthawi zina iye ankalalikira kuyambira kawiri mpaka kanayi pa tsiku. Zimanenedwa ndi anthu aku England kuti iye ankakwera kavalo miles 4500 achingerezi chaka chilichonse kukalalikira uthenga. Miles 4500 pa amenewo ndi miles achingerezi, inu mukudziwa, iwo amakhala atali kuposa athu. Kukalalikira uthenga, mabuku ake ambiri analembedwa zomunyoza iye mutsiku lake, kumunyoza iye, kumamuseka iye, koma iwo anayiwalikiratu kale tsopano, mwemonso olemba awo. Inu simungachite chilichonse chotsutsana ndi mwana wa Mulungu ndi kukhala bwino ndi izo. Inu basi, inu mukungo umenyana ndi mphepo, Mulungu adzawapyoletsa iwo muli monse. Iye ankatchedwa wa Methodist chifukwa cha njira zake zochitira zinthu. Izo zimanenedwa mu nthawi ya moyo wake kuti iye analalikira maulaliki oposa 40,000. Taganizani za zimenezo, maulaliki 40,000 wosakhalitsa iye atangochokapo mu 1791, chipembedzo cha Methodist chinazika mizu yake mdziko ndipo chinayambitsa mpingo wa Methodist. Kenako ndi Tudy Asbury ndi ena ambiri analipo nthawi imeneyo. Tsopano ngati ife tingazindikire malonje akumpingo uwu pamene ife tikuyamba tsopano ndi ndime ya 7 Ntenga wakufira defia mpingo ona mu mpingo ona mu mpingo wovomereza iwo nali mpingo ona mukuvomereza kwa ngero wa mpingo wa Philadelphia lemba ine ndaitanisa cheru janu kukulowererana moji uli wonse tsopano tsopano ili mufika apa ngero ngati mungaone momwe iye anabweretsera mbado wa Methodist ukulowererabe ndipo olowerera mpaka pang'ono ku Philadelphia kapena ku Laodikaya mbado wa Pentecost ndiye mawa usiku mtenga wa Chipentecost akubwereranso kudzawadzudzula awa chifukwa chakugwa chimodzimodzi monga momwe mbado uwu unawadzudzula iwo chifukwa chakugwa mbuyo kuno musadi mu mbado wa Chirutera kulowerera nako chikondi cha pabale iwo unali mbado waukulu wa missionary ndi mautumiki dziko silinayambe laionapo nthawiyo izo zikupitirabe mpaka mu nthawi yathu tsopano kuti pamene dziko linaonapo nthawi yoteroyo ya amishonari konsekonse kumapeto ine ndinganene kuti zaka 100 ndi 50 zomalizira iyo yakhala imodzi ya nthawi zapamwamba kwambiri zambiri yakale ya dziko lapansi kwa amishonari kumafika kumadera wonse a dziko lapansi ndi uthenga izo zakhala mpaka nakuti kwenikweni monga kwenikweni kumangopita kutumiza nkhani za uthenga papepala ndi matraki ndi mabuku ndi zina zotero uthenga unapita kale kufuko lililonse pansi pa thambo kalekale chotero inu maona izo zikungotsimikizira kuti izo sizinali zimene Yesu ankanena. Iye sananene kuti itani kudziko lonse ndipo mukapange masukulu a Bible. Komanso iye sananene kuti itani mdziko lonse ndipo mukagawe zowerenga. Zinthu zimenezo ndi zabwino. Koma kutuma kwake kwa mpingo kunali itani mdziko lonse ndipo mukalalikire uthenga. Ndipo uthenga si wonse pamodzi mawu koma iwo ndi kuwapangitsa mawuwo kukhala ndi moyo. Mukuona chifukwa Yesu anati nthawi yomweyo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira inu mukudziwa Mariko 16 kotsiriza kwake kutuma kwake komaliza kumpingo kunali zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira kutuma kwake koyamba kumpingo mu Mateyu mutu wa 10 kunali kachizeni odwala kaukitseni akufa katulutseni ziwanda monga mwalandira mwaulere kaperekeni mwaulere ndipo uthenga wake wotsiriza kumpingo unali pitani mdziko lonse ndipo kalalikireni uthenga kwa cholengedwa chilichonse iye amene akhulupirira ndi kubatizidwa adzapulumutsidwa iye amene sakhulupirira adzalangidwa ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira kodi izo sizachilendo kuti ambiri anachotsapo gawo limenelo ndipo ndimuyimikiza amene amamangiriza chiganizo chanu pamodzi maona tsopano iye anati atumiki ambiri amati pitani mukalalikire uthenga iye amene akhulupirira ndi kubatizidwa adzapulumutsidwa ndipo iye amene sakhulupirira adzalangidwa ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo zidzawatsatira iwo iwo amene akhulupirira mudzina langa iwo adzatulutsa ziwanda adzayankhula ndi malilime atsopano ngati iwo adzakenge njoka kapena kumwa chinthu chakupha sichidzawapweteka iwo ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira zizindikiro za Mulungu wa moyo zikuyenda pakati pa anthu mpaka kuti tsopano ku dziko lonse lapansi mukumvetsa zimenezo dziko lonse lapansi chotero chomwecho pamene ine ndikunena kuti uthenga wa Chipentekoste osati bungwe la Chipentekoste tsopano uthenga wa Chipentekoste ndi uthenga okhawo woona wochokera kwa Mulungu tsopano taonani Mariko 16 ngati mukuwerenga zimenezo pamenepo chabwino pomwe apa Yesu anautuma mpingo wake itani mdziko lonse mukalalikire uthenga zizindikiro izi kuyankhula malilime kukiritsa odwala kupita zozizwitsa zidzakhalapo mpaka motalika bwanji dziko lonse motani angati kwachiwerengedwa chilichonse ndiyo njira yonse mpaka kumapeto kuno mpaka kumapeto chabwino zizindikiro izi zidzangotsatira mpingo wokha iwo amene akhulupirira mdziko lonse dziko lonse kwachiwerengedwa chilichonse zizindikiro izi zidzawatsatira iwo osati uwu iwo amene akhulupirira chotero ndi mpingo wa Chipentekoste mukuona tsopano ife tautenga mu mbado uwu pomwe apa pamene ife tili usiku uno pa Philadelphia FDLA, mbado wa mpingo wa Philadelphia. Mumbado umeneo kumeneko kulalikira ndipo kuchita umishonari. Zigolonse la tuntu, ndizowerenga. Yesu anati, pamene utenga udzalalikidwa, utenga udzalalikidwa kudzigolonse la pansi, kuti ukhale umboni kwa ine. Kenako mapeto adzafika. Chabwino ndiye ngati izo nzomwe iye angayankhula kufatitsa zowerenga, kutumiza mishonari ndizowerenga, kulemba masamu ndi kugawa timatraki ndi kuapangitsa anthu kugwirana chanza ndi kukhulupirira kuti kuli Mulungu. Ngati ndizo zonse zimene zinali, ndiye kuti iye wadutsitsa kudza kwake. Chotero izo zikuonetsa kuti uthenga, Paulo anati, uthenga sunabwere mumaoka, koma kudzera mu mphamvu ndi maonetseredwe a mzimu woyera. Ndiye pamene Yesu anati, pitani kudziko lonse ndipo kalalikireni uthenga. Iye anati, pitani mdziko lonse ndipo mukaonetsere. Ine ndikuzikonda zimenezo. Kaonetsereni mphamvu ya uthenga. Watenga mawu kuti chimene iwo akunena, ndipo aonetsa anthu chimene iwo akunena, ndipo kenako wapanga iwo kuonekera kwa iwo. Ndiyo njira yake. Izo zimatsimikizira iwo. Pamene Morris Redhead wankulu adayima pamenepo mchipinda changa tsiku lijali, president wa Sudan Missions yayikulu kwambiri mdziko lapansi, pamene iye anati, Brother Branham, inu pokhala wa Baptist, inu mukuyenera kudziwa chimene chili choonadi. Ine ndinati, Baibulo ndilo choonadi. Ndipo iye anati, chabwino, iye anati, kodi achipentekoste awa ali ndi chiyani? Ine ndinati, mzimu woyera. Ukuona? Ndipo chotero iye anati, ndinawaona iwo akung'amba mipando ndi kumamenya zinthuzo. Ine ndinati, inde chinthu chokhacho chimene icho chili ndi chakuti anyamata inu mudziletse nokha ndipo mudzipatule nokha kwa iwo. Iwo anati nayo mthunzi yambiri. Iwo angapange gudumu lizizungulira ndi kuchita china chake. Koma iwo amazuzira izo ndi kherere. Inu mukuona? Ine ndinati, ngati iwo akanangomwika iye pansi apa, iwo akanakhala ndi zizindikiro zodabwitsa ndi zozizwitsa ndi chilichonse. Koma iwo sadziwa chochita ndi izo. Izo zikuyenera kupita kwina kwake. Cholero iwo basi, amangofula izo ndi kuomba izo. Kulibwino ine ndizitulutse izo, kusiyana ndi kuzigwira ndipo osakhala ndi mthunzi yoti ndiitulutse panja. Inu simungatero, monga munthu wakale angakonda kunena, kulibwino kuti ndizopa ung'ono wakuthengo. Kulibwino ndikhale ndi moto wakuthengo pang'ono, kuposa kukhala wopanda moto nkomwe. Vuto lake ndilakuti lero, timayesera kujambula moto ndi kuti inu mukudziwa kumbuyo uko masiku a Pentecoste, iwo ankachita izi. Tsopano, umamuchitira ubwino wanji, onetsa munthu wozizidwa, amene wazizidwa mpaka kufuna kufa, moto wongo jambula. Iwo sumuthandiza iye mpang'ono pomwe. Ayi, iwo uyenera, iye amayenera akhale ndi moto iye mwini. Ndipo ngati pali mphamvu ya Mulungu imene inapangitsa Chipentekoste kuwagwirira ntchito Ambuye ndi kuchita ntchito ndi zindikiro zimene iwo anachita, ngati inu simujambula chithunzicho, koma muchibweretse chithunzicho chikhale chenicheni kwa iwo. Iwo apeza zowachitikira zomwezo, chipulumutso chomwecho, asindikiza umboni wawo momwe iwo anachitira. Ukuona? Koma inu mukuyenera kuchipereka icho kwa iwo. Inu simukuyenera kuchisiya icho kumbuyo mumbado wina, koma muchibweretse icho kuno. Tsopano ife tikupeza kuti mbado uwu wachikondi cha abale unali mbado wopambana wa umishonari. Yesu anati kupita mdziko lonse lapansi ndiko achiwerengedwa chilichonse, ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira. Tsopano monga tadutsira kutsika mu mbiri yakale komanso kudutsa Baibulo, ine ndikufuna ndikufunseni inu, kodi usiku uliwonse timawerenga mu Baibulo apa chimene Yesu anamuuza Yohane chimene chidzachitike? Ndipo pomwe apa ife tinatenga mbiri yakale ndi kutsimikizira kuti izo zinachitikadi ndende basi. Ndipo ndichifukwa chimene ndinali ndi nthawi yotere yofufuza awa amuna awa kuti tione kumene wantchito wa Mulungu ameneyo anali, amene ananyamula uthenga uwu mapitirirabe. Koma iye anali kumeneko. Iye anali kumeneko monga momwe Baibulo linanenera. Ankasunga uthenga monga ngati pachiyambi sanasewere ndi iwo. Ndipo kenako ife linaziona izo zinali pafupi kusindikizidwa. Ndipo iye anautcha mbado omwewo mbado wakufa wa mdima zina zotero. Ndipo kenako munatuluka kuwala kwa pang'ono. Kenako mphamvu yowongezera pang'ono. Ndipo kenako analowa mu Chipentekoste chochitika chenicheni. Kenanso kumapeto a nthawi. Ndipo kenako mkwatibwi analengedwera kutali, ndipo iye anapita kutali, ndipo chisautso chinabwereranso kenanso. Chabwino, chisautso chachikulu chimene chikubwera pa dziko lonse lapansi. Tsopano mbado waukulu wa umishonari chikondi cha pa abale Mbado wa mautumikiro. Niloleni ndingo kuchulirani inu ena amu na hapa mwamba. Nikoke nako, ndangolemba maina hao hapa.
John Wesley,
George Whitefield, amari bafupi fupi, 1739. Charles G. Finney, Dwight Moody, William Carey, missionary wankuru amene anapita ku India mu 1773. David Livingstone ku South Africa. Mwaona ena onsewo, ena amuna hapa mwamba amenewo. Basi, ine ndiri ndi maina ambiri aiwo pano. Amuna hapa mwamba amene anakhala muchikondi cha babale chimenecho. Kuti munthu wakuda, mzungu, munthu wabulauni, munthu wachikaso, makoma onse anagumulidwa. Ndipo amuna awa anapita kunja ku minda ya umishonari. Chikondi cha babale, kutambasulira dzanja ku mafuko onse kuli konse. Ndipo kunatsegulidwira kwa iwo kuti akhoze kupita. Mbado wina wakhomolotseguka chifukwa iwo sanka koza izi zisana chitike, iwo saka na koza kuchita izi. Upapa ndi upapa wa Kuroma, ndi zina zotero zonse, zina zita tseka zonse, mpaka iwo sana koza kupitako. Koma mumbado umenewo zitseko zina tsegulidwa. Chifukwa iye anati, iwo unali wakomolo tseguka mbado uwo. Iwo anatsegula zitseko zambiri mumbado umenewo, chitseko kutenga, chitseko kuminda ya umishonari, chitseko chokwelera kwa Kristu. Ndipo chili chonse china tsegulidwa mumbado meneo. Ndipo mukhoza kuona chimene iwo anachita. Bale anagwira ntchito yaikulu pa izo. Ndipo kuchokera kwa John Wesley, nyenyezi pa mbado wa Sade. Iye akabwera kuti adzawadzutse iwo kuchokera ku mbado wa Sade. Kwa zaka 100 ndi 50 zapitazo, amishonari akulu, omwe sana yambe akhalapo nthawi ina kapena mbado wina mbuyomu, adzadza pa dziko lonse. Taganizani za zimenezo, fuko lililonse pansi pa thambo, lamva mau. Iwo unata, zaka zambiri zapitazo, maona. Koma osati uthengawo, mau okha, lemba limapha koma mzimu umapereka moyo. Ngona, amene ine ndinayima mu South Africa, amenepo pansanja tsiku limenero, ndipo ndinaona kuti panali masauzande kuchulukitsa masauzande atakhala kunja kumeneko achi Muhammadi. Ndipo ndinakumana ndi missionary mmodzi wachi Muhammadi. Ndipo missionary wachi Muhammadi uyu anati, oh, chifukwa cha moyo wantengo apatali umenewo. Tsopano bamba ameneyo anali atakhala kumeneko kwa zaka ndi zaka. Ndipo anali atatabweruzira wachi Muhammadi mmodzi kwa Kristu. Chifukwa achi Muhammadi anachokera kwa Ahmed Oberisi kuopeza malamulo awo samasintha kapena samasinthidwa. Pamene iwo ali achi Muhammadi, iwo amakhala achi Muhammadi nthawi zonse. Chotero pamenepo iwo anali ndi moyo umodzi uwo umene mbale uyu amakamba za iwo. Nditayima kunja uko pa bwalo la Pretoria, likulu la South Africa, uko ndi kuntunda mu dera la Orange. Komanso ku Transvaal. Ndipo ife linapita kuchokera kumeneko kupitilira mpaka ku Cape Town ndi Bloemfontein ndi kudutsa njira imeneyo. Ndipo linabweleranso kudutsa Grahamstown, East London, ndipo kenako kudzalowa. Kubwerera ku Johannesburg kachiwiri titachoka ku Cape Town ndi kubwera ku Gombe. Chabwino, tauni yomalizira imene tinapitako inali Durban, kumene tinasonkhanitsa nzika zambiri. Kumeneko kunali nzika 100 ndi 50 kapena 200,000 zitakhala kunja uko. Achi Muhammadi nzika tinali nawo. Iwo anali zinatenga masabata kudutsa bwalo la mjaha. Lalikulu kwambiri kuposa Church Downs. Lachiwiri kukula pa dziko. London ili ndi lalikulu kwambiri. South Africa ndi Church Downs. Ndiye iwo anali ndi mipanda chifukwa anali ndi nkhondo ya pantundu. Ndipo apolisi alonda 200 kapena 300 atayima panja uko kumauperekeza mtundu uliwonse kukalowa mipanda kuti asamenyane wina ndi zake. Ndipo alanda iwo zida ndi mikondo yawo ndi nthungo ndi zina zotero zimene iwo ananyamula. Atakhala pansi pamenepo wina kumuyang'ana nzake kudutsa mpanda ndi nkhondo za mtundu. Mafumu awo mwamba atawanyamula iwo pa wina wake ndi chokupizira chachikulu akuakupiza iwo monga choncho ndi mafumukazi. Mfumukazi ya Rhodesia inabwera kumeneko ndi anthu odzaza magalimoto 27 kapena sitima kapena makochi odzaza ndi anthu kuchokera ku Rhodesia kudzakhala nawo pa msonkhanowu. Ndipo sitima yapadera inabwerako. Ambuya ankachita zinthu zazikulu zozizwitsa zazikulu ndi zizindikiro. Ndipo ife linapezako chiyani? Sidney Smith, meya wa Durban, ndikutuluka tsiku limenelo ine ndinati ndichiyani munthu ameneyo kachingwe kakang'ono ako pakhosi pake mozungulira munthu wachikuda monga ife tikanatchulira izo kuno mtundu wachinigro ndi amene ine ndinapitira kumeneko kuti ndikawalalikire ndipo ambiri a iwo sanavale zovala nkomwe mchimodzi chomwe amuna kapena akazi chotero ndiye iye anali ndi fano mdzanja lake ndipo anali ndi chigwinjiri chaching'ono pakhosi pake ine ndinati izo ndizachiyani zigwinjiri zimenezo pakhosi pako anati iwo ndi akhristu ine ndinati khristu ndi fano mʼmanja mwake iye anati chabwino tsopano mbale Branham ine iye ndi wachisongayi anati ine ndikhoza kuyankhula chinenero chake anati ife tingopita pamenepo ndipo mukayankhulane naye mukamutchule chilichonse chimene inu mukufuna ungoyankhula ngati kuti mumufunsa iye mafunso aliwonse ine ndimufunsa iye kenako ndikuwuzani inu chimene iye wanena chotero ine ndinati iwe uli bwanji Thomas ine ndinamutcha iye Thomas chifukwa ndinaganiza kuti dzinalo linali lomuyenera bwino ndipo ine ndinati bwanji iwe uli bwanji Thomas ndipo iye anandiyang'ana ine ndipo ine ndinati kodi ndiwe mkhristu inde iye anali mkhristu ndipo ine ndinati oh ndithudi iye sankandidziwa ine iye anali asanayambepo analibe aliyense wa iwo yemwe anayamba wationapo ife chotero ine ndinati iwe ukuchita chiyani ndi fano limenelo iye ake abambo ake ankanyamula ilo maona ilo linali mulungu mukuona ndipo ine ndinati kodi abambo ako ankanyamula ilo ine ndinati chabwino icho sichifukwa choti iwe uzinyamula ilo ndiwe mkhristu sukuyenera kumanyamula ilo iye anati chabwino tsiku lina mkango unawatsatira abambo ake ndipo iwo anayatsa moto waung'ono ndipo ananena pemphero limene msing'anga anawawuza iwo pa fano ili ndipo fanolo linauthamangitsa mkangowo nyama zimawapha mbira iwo kumeneko ndipo iye ndipo ine ndinati taona silinali pemphero limene msing'angayo anakuwuzaninu unali motowo umene unauthamangitsa mkangowo ine ndinati mkango umaopa moto ndipo ine ndinati monga mkhristu Thomas iwe sukuyenera kumanyamula ilo iwe sukuyenera kukhala ndi chochita chilichonse ndi ilo ndipo iye anati chabwino iye anati ngati amoya imeneyo ndi mphamvu yosaoneka mulungu wathu amene ife sitimamuona amoya amatanthauza china chake mphamvu ngati mphepo anati ngati amoya alephera ichi sichingalephere chotero iye ankanyamula izo zonse ziwiri ngati china sichigwira ntchito chinacho chigwira tsopano imeneyo ndi mphamvu ya chikhristu koma kenako masana amenewo pamene mzimu woyera unatsika pa msonkhano mu bwalo la mjaha ndikuyamba kuluwa zinsinsi za mu mtima ine ndinali nditatenga lemba pafupifupi ola limodzi pamene zinkanditengera ine kwenikweni maminiti 15 chifukwa iwo anali ndi omasulira 15 osiyanasiyana kuti iwo adutsemo chotero ine ndinkakhoza kuyankhula monga yesu khristu mwana wa mulungu ndipo uyu ndikuti abababababa ndipo uyu nkuti bububu ndipo kenako ng'ng'ng'o monga choncho zonse zinkatanthauza yesu khristu mwana wa mulungu wotanthauzira ndipo ine ndinkenera kulemba chimene ndinanena komaliza ine sindikanadziwa pamene ine ndinali ndipo kenako nkudikirira mpaka iwo amalize ndipo kenako zikafikanso ine ndimati tsopano mishonali anakuwuzani inu za yesu amene anabwera kudzakupulumutsani inu iwe umakhoza kuwaona iwo akuyang'anizana wina ndi mzake inu mukudziwa mafuko osiyanasiyana njira yonse mwamba ndi pansi monga choncho ine ndinati mishonali anakuwuzani inu zimenezo koma kodi wa mishonali ameneyo powerenga bukhu ili kodi inu munaona pamenepo pamene iye anali mchiritsi wamkulu ndipo ananena kuti iye adzakhala moyo kudutsa mu mbado mwa anthu mpaka iye atadzabweranso ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita inu amene munamulandira khristu kukhala mpulumutsi wanu mutavala zigwinjiri zimenezo kodi inu mungafune kumuona yesu atabwereranso pano lero ndi kudzayenda kudutsa pakati pa anthu ndi kudzachita chinthu chomwecho chimene iye anachita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi onse aiwo ndithudi iwo ankafuna kuti azione izo nimwaona iwo ankafuna zimenezo ine ndinati iye ngati iye angachite zimenezo kutigwiritsa ife ntchito pano kuti tichite chinthu chomwecho chimene iye anachita pamene iye anali pano pa dziko lapansi kodi inu mungakhulupirire mawu ake ndithudi numwaona achi muhamadi akhala kunja uko woyamba munthu wachiwiri pa nsanja anali mkazi wachimuhamadi mzimu woyera ukuyankhula ine ndinati kwa mkaziyo ine mwini ine ndinati tsopano iwe kudziwa ine sindikukudziwa iwe ine sindingathe nkomwe kuyankhula chinenero chako ndipo iye anavomereza izo. Iye anali ndi dontho lofira pakati pa maso ake apa, zimene zinkatanthauza kuti iye anali wokhazikika kwenikweni mu Chimuhammadi. Chotero ine ndinati, chabwino, tsopano tikanena za kukuchiritsa iwe, ine sitingathe kukuchiritsa iwe. Koma ine ndinati, kodi unamvetsetsa zimene ndinanena madzulo aja uthenga? Ndipo iye anayankhulanso kwa wotanthauzira wa Chimuhammadi ameneyo. Iye anali mwene chimene iye anali. Iye anati, inde iye anamvetsa izo. Iye anali atawerenga chipangano chatsopano. Maona, iwo amakhulupirira mwa Mulungu nawonso. Iwo ndi mbewu ya Abrahamu nawonso. Kuona, koma ananena kuti iye ankakhulupirira mwa Mulungu. Koma iye ankakhulupirira kuti Muhammadi anali neneri wake. Ndipo ife kukhulupirira kuti Yesu anali mwana wake. Mukuona, tolero iye anati, iye ankakhulupirira Mulungu. Ndipo ine ndinati, ndiye ngati mukudziwa chipangano chakale, ndipo mukudziwa chimene Mulungu anali, mwamuna amene anapitawo, mibadwa inapitayo, ndiye Yesu, modzi amene ife timamutcha Khristu, anali woti adzakhala Mulungu mneneri. Iye iwo anamupha iye. Inu mukuganiza kuti iwo sanatero, chifukwa inu munati anabwera kavalo woyera ndipo anachokako. Izo ndi zomwe mumaphunzitsidwa ndi wansembe wanu kuti iye sanaphedwe konse tsopano. Ndipo iye anakafa imfa yachibadwa kwina kwake zaka mtsogolo. Ine ndinati, inu mukukhulupirira zimenezo. Koma Yesu uyu mmene mogwirizana ndi chipangano chatsopano, iye anafa ndipo anaukanso. Ndipo anatumiza mzimu wake kubwerera pa mpingo wake. Tsopano inu mawapeza iwo, mwaona? Icho ndi ndendende chimene wachi Muhammadi ameneyo anamutsutsa Billy Graham, mwaona? Chinthu chomwecho, mfundo yomweyo. Ine ndinati, tsopano ngati Muhammadi sana kupangireni inu malonjezo ena aliwonse. Koma Yesu anatipangira ife lonjezo kuti ntchito zomwezo zimene iye ankazichita, ifenso tidzazichita. Tsopano, ndimukukumbukira iye ananena mu Yohane Woyera 5:19, sindichita kanthu mpaka Atate atandionetsera ine. Ine ndinati, tsopano ngati Yesu angabwere ndikudzandionetsa ine vuto lako kapena chimene iwe wabwerera kuno, ndikukuwuza chomwe zotsatira zako zinali, chimene kale lako linali ndi chimene tsogolo lako lidzakhale. Ndipo ngati iye angakuwuze iwe chomwe tsogolo lako kale lako linali, ndithudi iwe ukhulupirira chimene tsogolo lidzakhale? Iye anati, zonzoona, mwaona, kudzera mwa wotanthauzira. Ndipo ine ndinati, chabwino, mulole iye achite izo. Ndipo achi Muhammadi onsewo akungoimirira akuyang'ana, mukudziwa. Ndipo pamene mzimu woyera unati, mwamuna wako wamfupi, mzibambo jincha, ali ndi ndevu zakuda pa mlomo. Iwe unali kwa dokotala pafupifupi masiku atatu apitawo. Ndinati, iwe uli ndi ana awiri. Iye anakupatsa iwe kupimidwa kwa chikazi. Iye anati, iwe unali ndi chotupa muchiberekero. Iye anayang'ana pansi anaweramitsa mutu wake. Iye anati, icho ndi choonadi. Ndipo ine ndinati, tsopano ngati iwe umawerenga chipangano chatsopano, kodi izo zili ngati Yesu Khristu amene anamuuza mkazi uja pa chitsime? Izo nzoona. Ndipo ine ndinati, chabwino, chifukwa chiyani iwe unabwera kwa ine ngati Khristu? Chifukwa chiyani iwe sunapite kwa neneri wako wachi Muhammadi? Iye anati, ndikuganiza kuti inu mukhoza kundithandiza ine. Ndipo ine ndinati, ine sitingakuthandize iwe, koma ngati iwe ungamuvomereze Yesu amene ali pano, amene amadziwa moyo wako ndipo amadziwa zonse za iwe, iye akuthandiza iwe. Iye anati, ine ndikumulandira Yesu kukhala mpulumutsi wanga. Izo zinachita izo, zinali zimenezo. Achi Muhammadi 10,000 anabwera kwa Khristu madzulo amenewo. Mukuona, pafupifupi zaka sate ali ku munda wa omishonari, ndipo zinamutembenuza mmodzi pogwiritsa ntchito zowerenga. Kumene muma minute 5, 10,000 anabwera mwauthenga ukuonetseredwa. Mulungu sanatiuze nkomwe kuti tikamange machalichi. Sanatiuze nkomwe kuti tikapange masukulu. Izo zonse ndi zabwino. Zipatala ndi zina zotero. Mulungu amadziwa kuti ife timazisowa zimenezo. Ilo ndi dongosolo lake. Koma kutumidwa kwa mpingo ndi lalikirani uthenga. Koma ife timagawa timatraki zowerenga kuchokera kwa Asbury. Malo ang'ono abwino awa apa amene Mulungu awadalitse anthu amenewo. Kole jia ing'ono ya Methodist kutunda kuno Wilmore, Kentucky. Ndi modzi ya abwino kwambiri. Au zimu. Malo ang'ono dziko. Ine ndikuganiza panthawi ino. Iwo ndi anthu abwino. Ndipo ine ndinali ndikutsika kumusi ku Ndaiwala, kunali ku Rhodesia. Koma sindikudziwa dzina la tauni iyo. Bili, kodi iwe ungayikumbukire iyo? Salisbury. Zoona zimenezo. New Salisbury. Iye ndiwo ndikumbutsa wanga. New Salisbury, Rhodesia. Ndipo ife timatsika kuchokera ku Rhodesia. Ndipo ine ndinaona passport yachi America pamene ife tinkakwera ndege. Mnyamata ndi atsikana atatu. Ndipo ine ndinati, ndinayenda kupita kwa iwo. Ndinati, Moni kumeneko, ine ndinati, ndaona kuti muli ndi pasipoti ya chi America. Iye anati, umayankhula Chingerezi? Ine ndinati, inde, ine ndinati, ine ndi wa ku America. Iye anati, chabwino, izo nzabwino. Ine ndinati, kodi ino muli pa ulendo? Iye anati, ai, ndife missionary. Ine ndinati, oh, nzabwino bwanji. Ine ndinati, ndine wokondwa kwambiri kufika kogumana nanu. Ndiwe ine ndinati, mukuchokera kuti, ndi mpingo wanji. Kapena kodi muli ndi bungwe, kapena mumangoyenda. Iye anati, ayi, ndife Methodist, ndife ochokera ku Wilmore, Kentucky. Ine ndinati, kumeneko ndi kuseri kwanga pafupifupi, kwathu. Ine ndinati, iye anati, inu simungakhale mʼbale Branham kumtunda kuno. Ine ndinati, inde bwana, uko nkulondola. Ndipo izo zinamuchiza iye pomwepo, anamugona. Iye sakanena naso china chowonjezera. Ndipo ine ndinaona maonedwe amene iye anali nawo. Anangana kwa tsikana amenewo, iwa anang'anizana wina ndi nzake, monga choncho. Ine ndinati, pindi chabe mwana. Iye sana likantu, koma nyamata. Ndipo ine ndinati, ndipa tsikana. Ndipo ine ndinati, ndikufuna ndiyankhule ndinu nonse, mini tichabe, pa mfundo ngati a Kristu. Ife tonse tiri, ndipo ife tiri kuno, pa jolinga chachikulu chimodzi. Ine ndikufuna ndikufunse ninu atsikana atatu, ndiwe nyamata. Kodi mungate, mudzina la Ambuye Yesu. Inu munati, mwakhala muli kuno, zaka ziwiri. Kodi mungaike chala chanu, pa moyo umodzi umene mwaupindulira kwa Ambuye, moyo umodzi. Iwo sana koze kuchita zimenezo. Panalibe ndi moyo umodzi. Ine ndinati, sindikufuna kupweteka kumverera kwanu. Ayi nkomwe. Ndipo ine ndinati, ine ndikuyamikira chimene inu mukuchita. Koma atsikana inu mukuyenera kukhala muli kunyumba kumathandiza amayi anu kutsuka mbale. Ndiko kulondola ndendende. Inu mulibe chochita kuno. Ndizo ndendende. Ndipo palibe amene ali ndi ntchito yopita kuminda pokhapokha atalandira mzimu oyera ndi kumalalikira mphamvu ya zionetsero chifukwa ndi kinthu chokhacho chimene chingawasunthe anthu amenewo. Ndipo taonani kuwukira kumene muli nako tsopano ndi chilichonse ndi chifukwa choti uthenga woona sunalalikidwe kwa iwo kuperekedwa kwa iwo mwa mawu. Chabwino, mukuona chimene chochili kumeneko ndi kupitirizika kwa wopulumukawo a mʼbale wa Luther. Umene unapereka kwa dziko zolemba za ulere, uko nkulondola, kapena Baibulo la ulere. Sopano mbado wa ukulu, sopano tieni tiambe sopano. Ine ndikukhulupirira ife tili pa amenewo anali malonje, ndi Meya 7, kudutsa kwa Philadelphia lemba. Zinthu izi anena iye amene ali woyera, iye amene ali woona, iye amene ali ndi mafungulo a Davide. Iye amene atsegula ndipo palibe munthu angatseke, ndipo akatseka ndipo palibe munthu angatsegule. Maneno ndithu, sichoncho izo, ine ndibwerera ku izo mu miniti chabe, chifukwa izo zikupitanso patsogolo mulemba apa. Ndikudziwa ntchito zako, taona, ndayika patsogolo pako khomo lotseguka, ndipo palibe munthu angalitseke. Pakuti iwe uli ndi mphamvu pang'ono, ndipo wasunga mawu anga, ndipo sunakane dzina langa. Sopano penyani nthawi ikubwera tsopano, pambuyo pakusuntha kwakukulu kwa umishonari kumene kunafalikira kudutsa mafuko kwa chikondi chapa abale kuti akatenge chimene iwo anali nacho. Sikuti ndikutsutsana nazo izo za zowerenga ndi zina zili zonsezo kupita mʼmadera osiyanasiyana a dziko lapansi. Sopano mpingo wa chipembedzo unali utabwerera ku ntchito za maphunziro kenanso. Maona, unabwerera. Chipembedzo chachikulucho chitakhazikitsidwa, Yesu anayika pokhomo lotseguka. Mbado wa Wesley utabwerapo, ndipo mpingo wa Methodist utakhazikitsidwa mu dziko lapansi, unazikika, nkumakula, kupanga mpingo wa ukulu umene ulipo lero, umodzi wa yayikulu ya pakati pa mipingo ya Chiprotestanti. Ndipo nthawi imeneyo, chinthu chimene chinachitika nthawi imeneyo, chinali Yesu anayika khomo lotseguka kwa mpingo iwo asanalowe mu mbado wa Laodikaya. Chifukwa chimene ine ndikunenera izi mwenjira iyi kuti muone chimene ndikutanthauza ndikati kuwolokera. Mukuona, ndikuyambira ku mʼbado wa amishonari wa khomo. Koma inu mukuona, iye anali atawawuza iwo kuti iye anali ndi fungulo la Davide ndi zina zotero. Koma apa iye anati iye anali atakhazika patsogolo pa mpingo tsopano, pambuyo pa mʼbado wa umishonari uwu. Ndipo Whitefield ndi ena onsewo, ndi Fine, ndi Sanke, ndi Mude mpaka pansi mude kukhala mmodzi wa omaliza anabwera mpaka pano iye anayika khomolotse kuka patsogolo pa mpingo apa ndi pamene mukuyenera kuyang'ana tsopano izo zili basi pakati pa mbado wa Philadelphia ndi Laodikaya kuwolokera Yesu ndi khomo tsopano ngati mungatsekule ndine ku Yohane 10:17 tiyeni tithandizire izi tsopano mukhale otsimikiza kuti ambira ino mungakhulupirire ndiyena wina akhoza kunena kuti chabwino ine sindina iye anangonena izo ine ndikufuna ndingowerenga izo Yohane mutu wa 10 ndipo ndime ya 17 Yohane 10:17
All right, reread these words.
Chabwino ife tuwerenga mawu awa. Ibani mundikhulukire Yohane 10:7 osati 17.
Then said Jesus unto them, Verily, verily, I say unto you,
Kenako Yesu anati kwa iwo, indetu, indetu, ine ndine na kwa inu, ine ndine khomo la khola la nkhosa. Ndiko kubwerera mu madalitso. Timalowa chotani mwa Khristu, kodi iye ndi chiyani? Khola la nkhosa. Ine nthawi zambiri ndi madabwa za zimenezo. Tiyani kodi iye angakhale khomo ali munthu. Sopano uko mayiko akummawa uko ine ndinapeza tsiku lina pamene ine ndinazindikira kuti mbusa pa nthawi ya usiku iye amazilowetsa nkhosa zonse mkati makhola. Amazilowetsa kudzera pa khomo. Ndipo kenako akazilowetsa zonsezo menemo amaziwerenga zonsezo kuti aone ngati zonse zalowa. Kenako iye amagona pansi pa khomo iye mwini. Alipa chilichonse chingalowe kupita kwa nkosazo. Kapena nkosa ili yonse, singate kuduruka kunja. Kosa murumpa iye. Totero Yesu ndikomo, maona. Lolo wera mukola la nkosa. Ndipondi na wera jibi ya ingono ya ku Britain. Ndipondi nati kwa nzangaro. Ine ndinati, hao ndi abusa abwe ragulutsa munzinda, ndipa anaomba kerere. Ndipa aliensa anabonda mabulege yao. Ndipa ni ndinaganiza. Nchiani chavuta, ndipa anali mbusa, agulutsa ntau nimo, ndi nkosa zake. Sopano uko kumawa, sizima kalamonga guno. Iwa maara za guno zao zonsi kunja, kunja mbali ya nyumba misika. Ndipa apoba makala maapulo, ndi mapeala, ndi mitundu ya nji ya zibatso. Ndipo mpesa, zidango unjikidwa mokongola. Hata unjikidwa mbali patandala. Monga chonchi, matika mmusi. Ndipali yense wa ugulitsa ama ima pamene po, ndikuma isira kuti akukokere ni nkati kuti mugule zipatso zake ndi zinthu. Chabwino, busa uyu, ya anayamba kuyenda kumatika nse wa ugulungo. Ine ndinati, bale, apa ndi pamene chikolowe chita bwere. Ine ndi ima, ndipo ndizionerera izi. Ndipo mbale amene anali ndi ine anati, inumuda kuitsidwa mbale brana. Taonani, chiri chonse chinaima. Busa yanayenda, asa kusamala nkomwe. Nkosa iri yonse, ikumutsatira iye ndende. Mamutsatira iye. Ngati iye apanga kudumpha monga chonchi ndipo nkutembenuka iri yonse. Nkosa pambuyo pake pompo, inkalumphanso. Yotsatira inkamutsatira iye. Yotsatirayo imamutsatira iye. Mabita mozungulira ndi kukakhota pamenepo. Umo ndi momwe ife timamutsatira mbusa uko nkulondola. Mabita kutsikira mmusi kudutsa pakati pa nse umenewo kukapeza china chake kumapeto kwina. Ndipo nkhosazo zikumutsatira iye ngati galu. Izo zinkayang'ana pamenepo ndi kumayang'ana pakatunduyo. Koma izo zikumutsatira mbusa. Ndikuzikonda zimenezo. Inu maona, ine ndinati. Mbale, ndikanakonda ndikanangoyankhula chinenero ichi. Ine ndikanalalikira pompano. Ndizimenezo tu. Iye sana tembenukire kumanja kapena kumanzere. Koma zinakhalabe pambuyo pambusayo. Icho ndi chimene mpingo wachita njira yonse. Kukhala pambuyo mbusa. Mzimu oyera umene umatitsogolera ife kumoyo wa muyaya. Osapotoloka chifukwa choti uwu ndi mpingo waukulu wa maluwa maluwa. Ndipo uwu uli ndi madokotala ambiri akuti ndi akuti ndi akuti akuti monga choncho. Koma kumakhala pambuyo pomwe pambusa. Kulikonse kumene mbusa yakupita. Nkhosa zimatsatira. Nkhosa zanga zimadziwa liulanga. Ndipo mlendo izo sizidzamutsatira. Uko nkulondola. Iye mbusa ameneyo amadziwa kubula ndi china chilichonse chimene chimapangitsa nkhosazo kukhala ndi khalidwe. Kenapo pamene ife tina ruka munzinda icho chinali chinthu chodabwitsa. Ine ndinaona mu munda kunja uko ndipo munthu wina atagona mozungulira ndipo iwo anali ndi abulu ndi ng'ombe ndi nkhumba ndi nkhosa ndi mbuzi ndi chilichonse kunja uko. Ndipo ine ndinati chabwino kudanyamata amenewo ndi ati kunja uko. Iye anati abusa. Ndipo ine ndinati, mbusa woweta bulu. Ndipo iye anati, inde bwana. Chabwino, ine ndinati, ine ndimaganiza kuti mbusa amangota nthawi za wankhosa. Iye anati, ayi, mbusa ndi woweta, wodyetsera. Ndipo uko mʼdziko lanu, iwo amawatcha iwo olisha. Ndipo ndi zinthu monga zimenezo. Ine ndinati, oh, ndaona, mbusa ndi woweta, inde. Iye amayangʼanira ziweto. Uko nkulondola, iye anati, chinthu chachilendo chimakhala nthawi ya usiku. Kumene inu ndizokhudza inu pokhala mtumiki chabwino ine ndikhoza kukuwuzani inu china chake iye anati pamene nthawi ya usiku ibwera izo ndizoona iye amaweta iliyonse ya izo amazitsogolera izo mozungulira ndi kuzithandizira izo ndi kuonetsetsa kuti izo zapeza zinthu zabwino mtsikulo koma pamene nthawi ya usiku ifika zonse mphongolo ndi abulu ndi ngamira ndi chilichonse chimene iye ali nacho chimasiyidwa kunja komunda koma iye amasonkhanitsa nkhosa ndi kuzitengera izo kukhola oh ine ndinati ambuye ndipangeni ine ndikhale nkhosa chilichonse chimene inu mungachite ndikuona pakuti pamene nthawi ya usiku ifika ine ndikufuna ndidzalowe mukhola la nkhosa ndidzalowera pa khomo kubwera podzera pa khomo Yohane 17:7 apa kapena iye anati ine ndine 10:7 kani iye anati ine ndine khomo lolowera kukhola la nkhosa onse amene amabwera patsogolo pa ine ndi akuba ndi achifwamba koma nkhosa sizinawamve iwo ine ndine khomo kudzera mwa ine ngati munthu wina adzalowa iye adzapulumutsidwa ndipo adzalowa ndi kutuluka ndipo adzakapeza msipu tsopano ine ndayika patsogolo pa mpingo uno pakati pa mʼbale wa Philadelphia ndi mʼbale wa Laodikaya khomo lotseguka oh mukumvetsa izo tsopano ndipo mwavala zisoti zanu mwawino kwenikweni ndi molimbitsa mvetserani tsopano izi ndi zabwino ine ndikukuwuzani ndi uchi muthanthwe kungotulutsamo zoononazo kunja ndi kuziwalitsa izo ine ndine khomo la kukhola la nkhosa kodi khomo limene linayikidwalo ndi liti tsopano tiyeni tibwerere mmalingaliro athu ndipo kuchokera ku mbale waukulu wa umishonale wa methodist umene unasesa mʼdzikolo ndi uthenga wakuyeretsedwa luther kudzera kukulungamitsidwa Wesley anabwerapo ndi uthenga wakuyeretsedwa ndipo kumapeto kwa mʼbale wa methodist kumapetoko pamene iwo unamera mizu ndi kuyamba kukhala bungwe lalikulu ndipo pamene mpingo uliwonse tsopano mvetserani izo ndi zolimba koma ine ndikufuna wina kuti andionetse ine kulikonse kudzera mzokunkha zambiri yakale mpingo uliwonse amene mulungu anawudzutsako unawera mwa njira ya pentekoste wopanda bungwe lililonse ndipo mwansanga pamene iwo unachita bungwe iwo unafa ndipo sunadzaukenso oh umembala umapitilira koma iwo samakhalanso ndi chitsitsimutso nkomwe chitsitsimutso cha luther sichinadzuke ndiponso chitsitsimutso cha methodist sichinadzuke ndipo chitsitsimutso cha chipentekoste sichidzadzukanso ayi bwana iwo anachipanga icho bungwe chimene mulungu ananena mu mibado ya mpingo iye amadana ndi chinthu chimenecho chiphunzitso cha chinikolai tsopano kumbukirani ife sitikuyankhula motsutsana ndi aliyense anthu abwino amazikana nkhosa za mulungu zili malo onse kunja uko izo nzoona uko nkulondola amethodist abaptist chilichonse chimene iwo ali iwo ndi anthu a mulungu ngati iwo ali obadwa mwatsopano ndi mzimu wa mulungu iwo ndi anthu a mulungu koma mabungwe awapanikizira iwo pansi ndipo ananyamula kalata kuchokera ku methodist kupita ku baptist kupita ku campbellite ndi zina zotero mpaka iwo anang'amba makalata awo basi chifukwa chomango wanyamula iwo kuwachotsa apa kupita nawo apa chabwino momwe ambuye ananenera tsopano kumapeto kwa mʼbado umenewo ine ndine khomo la kukhola la nkhosa tsopano ndi khomo liti limene linatsegulidwa lokhudza yesu pakati penipeni pa mibado iwiri imeneyi 1906 pafupifupi pamene mʼbado wa methodist ndi Dwight Moody ndiwo anazimirira pa chochitikacho pamenepo panadzabwera kutumbukapo kwa anthu kulandira mzimu woyera kuyankhula ndi malilime ndipo zinthu kubwereranso mu mpingo ndizo pafupifupi kulondola chama 1906 chakumeneko chabwino chinachitika ndi chiyani nthawi imeneyo izi zitayamba kubwerapo chinthu choyamba inu mukudziwa iwo anapanga bungwe lakale la general council limene linalowamo tsopano limatchedwa assemblies of god mwaona kuchokera mu mpingo uwo umene unali utawolokera ndipo chinachitika ndi chiyani ndiye iye anayika khomo lotseguka khomo lotseguka tsopano tiyeni tingowerenga izo tsopano tizigwire mawu ndi mawu momwe iye akuzibweretsera izo mwaona taonani tiyeni tione palibe munthu angatseke layikidwa patsogolo panu khomo lotseguka zili kumbali nayo ine ndikudziwa ntchito zako taona ine ndayika patsogolo pako khomo lotseguka ndipo palibe munthu amene angalitseke ilo komolotseguka chinali chiyani icho linali vumbulutso la umulungu lapamwamba la Yesu Khristu osati kukhala munthu wachiwiri wa utatu koma kukhala mulungu iye mwini atasandulika thupi ndipo akukhala pakati pathu ndipo vumbulutsolo tsopano ngati inu mungazindikire mu miniti chabe tiyeni tingowerenga mopitilira patsogolo pang'ono kutseka ilo ali ndi mphamvu pang'ono ndipo sanalikane dzina langa nthawi yoyamba imene dzinali lakhala likunenedwa tsopano kuyambira mbuyo mumbado uwu kumbuyo kuno unataya dzina lake ndipo Luther anatuluka ndi dzina loti iye anali wamoyo ndipo anafa kulondola uko Atate Mwana Mzimu Woyera apo pakubwerapo dzina la Yesu kachiwiri pakati pa mibado iwiri iyi apa pakati kati khomo lotseguka tsopano ndi vumbulutso chimene iye anali umulungu mavumbulutso a umulungu wake tsopano ndicho chimene iye anachiulula mu mbado wa mpingo woyamba weniweni tsopano penyani pamene yohane anamuona iye atayima zoyekapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide ndipo iye anali atayima manja ake atawatambasula apa pali choyikapo nyali choyamba chachiwiri chachitatu chachinayi chachisanu chachisanu ndi chimodzi chachisanu ndi chiwiri atatambasula manja ake maonekedwe a mtanda iye anati ine ndine alfa ndi omega mwakuyankhula kwina ine ndidzakhala wapamwamba mowoyambirira ine ndidzakhala wapamwamba mowakumapeto kuwala kumatuluka kummawa ndipo kumakalowa kumadzulo yakhala nthawi ya chimbuzi ya mdima koma kudzakhala kuwala nthawi ya kumadzulo mphamvu ya uthenga yomweyo imene inadzuka kuno mbali inayo kummawa wawala ndipo tsopano kudzanja lina kumadzulo afa ndi omega ine ndine a ndipo ine ndine zedi mmanja ake mukumvetsa zimenezo tsopano kodi iye anachita chiyani mu mutu wa wani wachivumbulutso iye anawulula umulungu wake wapamwamba ku mpingo woyamba efeso kulondola uko chabwino tsopano zindikirani uliwonse wa mipingo iyi ukubwera kudutsa apa iye anadzulula yekha mu umulungu wokha mu maonekedwe ake a ulemerero koma pa wotsiriza uwu iye akudzakhala zedi kubwerera ku chiyambi chapa chiyambi kenanso maona woyamba ndi wotsiriza mbado woyamba tsopano mbado wotsiriza pakuti iye anati ine ndine woyamba ndi wotsiriza ndipo koma inu mukuti chabwino kodi zimenezo zinachitika chotani ndi munthu kuti amene anadzatenga zimenezo linali vumbulutso ambira inu muno mwalandira izo chifukwa chake ndinena china chake tsopano penyani mpingo wake wonse wamangidwa pamavumbulutso a uzimu a iye mwini kulondola uko ngati simukukhulupirira zimenezo tiyeni titsegule Mateyu 16:18 inu muona mu miniti chabe kuti vumbulutso lonse linamangidwa pa iye mwini mpingo wake wonse unamangidwa pa mavumbulutso a iye mwini tsopano tiyeni tiyambire apa pa tiyeni tiyambe tiyeni pafupifupi pa ndime ya 14 enako iwo anati ena amati inu ndi Yohane Mʼbatizi funso linali Yesu anati kugombera Kaisareya Filipi ndipo anawafunsa ophunzira ake kuti kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine ndani ndime ya 13 ndipo ndiyo 16:13 tsopano ndipo iwo anati tsopano penyani awa ndi malo oyamba kwa mpingo amene Yesu anawayankhulapo ndipo kupita mpaka kuchivumburutso limene lili lotsiriza.
Ndipo
iye anati, ena amati inu ndinu Yohane Mbatizi, ndipo ena Eliya, ndipo ena Yeremia, ndipo ena ndipo kapena mmodzi wa aneneri. Iye anati kwa iwo lonse gulu lonsero, koma inu mumati ndine ndani? Ndipo Simon Petro anayankha ndipo anati, inu ndinu Khristu, mwana wa Mulungu wa moyo. Oh my. Ndipo Yesu anayankha ndipo anati kwa iye, wodala iwe Simoni, Simoni Bayona, thupi ndi magazi sizinalowe izi kwa iwe, koma Atate anga amene ali kumwamba. Oh my, iwe sunazipeze konse izi kuchokera ku seminari. Analibe njira ina imene iwe ukanazipezera izi, Simoni mwana wa Yonasi. Njira yokhayo imene iwe wapezera izi inali vumbulutso la uzimu limene linaulidwa kwa iwe kuchokera kumwamba kuti ine ndi iye. Yesu anati, ngati simukukhulupirira kuti ine ndi iye, inu mudzafa machimo anu. Ine ndi iye, ine ndikunena kwa iwe, iwe ndi Petro, pa thanthwe ili ndidzamangapo mpingo wanga. Zipata za Gehena sizingawulake iwo. Ichiyani chimenecho cha uzimu, cha uzimu, choonadi cha uzimu, mau Ambuye. Sobano, ife tikupeza kuti muvumbulutso lalikulu ili limene Mulungu analipereka apa kwa mpingo masiku otsiriza ano, kuti Mulungu anatumiza ndipo anadzululira kwa iye mwini khomo lotsekuka pakati pa mibado iwiri. Izo sizinali mu mbado wa Laodikaya, komanso izo sizinali mu mbado wina uwu, mbado wa Philadelphia, koma izo zinali pakati wolokera chifukwa ine nditsimikizira izo patsogolo pang'ono chabe. Ndipo inu muzimvetsa izo, mumaona? Ife tizipanga izo kukhala zolemerera, zotsimikizika kwambiri, kuchitira kuti inu simungathe kukhala osaziona izo. Ngati mukungofuna kuziona izo, mwaona? Chabwino. Sobano, vumbulutso la iye mwini ndi pamene iye anamangapo mpingo wake. Yangada akudziwa kuti izo ndizo, na tsopano, iye anamanga mpingo wake pa vumbulutso la iye mwini.
What did he say?
Chabwino, sobano, kodi anati chiyani? Alibe munthu amene angatseke ilo. Ine ndikudziwa ntchito zako, taona ndayika patsogolo pako khomo lotsekuka. Kodi ndi chiyani khomo lotsekuka? Vumbulutso la Mulungu wapamwamba wa Yesu Khristu. Kodi ananena chiyani kwa mpingo wake woyamba kumbuyo kuno, mbuyo mumbalo uwu? Iye anati, ine ndine iye amene ndinali, amene ndili, ndi amene ndili mkudza. Ine ndine woyamba ndi wotsiriza. Ine ndile wamphamvu zonse. Iye ananena izo nthawi zitatu zosiyanasiyana, anadzipangira yekha Mulungu ku mpingo woyamba uwu apa. Iye asanalowe mu mpado wa mpingo wotsiriza, iye anati, ine ndayika khomo lotsekuka patsogolo pako. Ngati inu mukufuna kuona vumbulutso, apa ilo lili, amene iye ati adzamange mpingo wake. Ndipo njira yokhayo imene iye akanakhoza kudzatenga mpingo wake ndi kubwerera ku vumbulutso la chimene iye ali. Moonadi? Taonani, amene Abrahamu anapanga pangano, kapena Mulungu anapanga pangano ndi Abrahamu. Tsiku lija limene iye anati, kodi zinthu izi zidzachitika motani, poona kuti ine ndakalamba, ndipo wolowa malo anga yekha ndi mtumiki wa ku Damasiko uyu amene ndili naye pano, Eliezer. Anati, ine wokalamba, ndipo inu munandilonjeza ine mwana, inu mudzachita motani izo? Kodi izo zidzachitika motani? Ndipo kumbukirani kuti iye anapita kukagona tulo lalikulu linamugwera iye monga munthu aliyense amachitira, imfa. Ndipo kenako iye anazindikira, patsogolo pake panapita ng'anjo yofuka utsi, wochimwa aliyense amayenera kupita ku Gehena. Iye anati adapha nyama, ng'ombe yayikazi, mbuzi yayikazi ndi nkhosa ya mphongo, ndi njiwa ndi nkhunda. Iye sanasiyaritse konse njiwa ndi nkhunda. Ndipo kenako kuwala koyera kwa kung'ono uku kunapita patsogolo pamenepo, ndipo kunapita mbuyo ndi mtsogolo pakati pa zikulutsa za nyama izi, kutsimikizira pangano ndi Abrahamu. Sobano ku Japani, ngati pangakhale munthu wa ku Japani pano, inu mukudziwa momwe iwo amapangira pangano ku Japani. Iwo amaponyerana mchere pa wina ndi nzake, amatenga nsupa yaying'ono ya mchere ndipo amakhala pansi pamenepo. Iwo amayankhula, kodi iwe uchita chakuti ndi chakuti? Eya, ine ndichita chakuti ndi chakuti. Akatero iwo amapanga pangano, ndipo amatenga mchere ndi kuponyera pa mmodzi, chifukwa mchere ndi wosunga. Maona chabwino, iwo amaponyerana mchere pa wina ndi nzake. limenero ndilo pangano ku America momwe iferi mapangira pangano kuno iferi mati jabwino kodiwe ungachite chinthu chakuti ine ndichita chinthu chakuti ndipo chinthu choyamba ino mukudziwa timagwirana chanza wina ndi nzake kugwirirana pa iro ndipo limenero ndi pangano koma kummawa momwe iwo ankapangira pangano iwo ankalemba china chake ndipo iwo ankalemba pangano ndipo iwo ankapha nyama mu nthawi ya Abrahamu iwo ankayedula nyamayo moyiganga ndipo ankayima pakati pa iyo kulemba pangano ili ndikuyingʼamba iyo monga chonchi wina ankalenga chidutsa chimodzi ndipo wina chinacho ndiyeno iwo ankalumbira kuti mulole matupi awo adzakhale ngati nyama yakufa iyi ngati iwo adzalephera kusunga mgwirizano uwu ndipo tsopano njira yokhayo imene mgwirizano uwu ungakhalire inu simungathe kukopera iwo iwo ukuyenera kubwerera ndendende basi chinthu chomwecho kudzalumikizidwa pamodzi tsopano kodi mulungu ankamuonetsa chiyani Abrahamu chimene iye akanati adzachite ndi iye adzatenga mbewu ya Abrahamu kudzera mwa Isaki kupita kwa Yesu ndipo iye anamutengera iye pa Calvary ndipo pamenepo iye anamung'amba iye pakati iye anang'amba mzimu kuchotsa mwa iye kutali ndi thupiro iye anadzutsa thupiro ndipo anadzalika ilo kudzanja lamanja la ufumu mwambamwamba ndipo anatumizanso mzimu oyera ku mpingo limenelo ndilo pangano la Mulungu analing'amba ilo pawiri ife tili ndi mzimu iye ali ndi thupi ndipo pamene iwo uzidzabwerera pamodzi mzimu umene unali mwa ife udzalumikizana ndi iye ngati mkwatibwi amen popanda chipembedzo chilichonse cholumikizidwa mwa iwo mkomwe ayi bwana ndi mwangwiro kubadwa kwa mzimu oyera wosayipitsidwa ndizo zonse limenelo ndilo panganolo tsopano tsopano ife tikupeza kuti iye anati ndayika patsogolo pako khomo lotseguka ndipo ine sindikusamala kaya ndi mabungwe angati opangidwa ndi anthu amene angabwerepo kapena zipembedzo ngakhale zipata za gehena sizidzakhoza kuutseka iwo njira imodzi yokha yomenyera iwo kujowina iwo ndizo zonse simungathe kujowina iwo chotero inu muyenera kubadwira mwa iwo kulondola chotero palibe amene angayimitsa uthenga umenewo wa umulungu wapamwamba ndi ubatizo mu dzina la Yesu Khristu zipata za gehena sizidzawugonjetsa iwo konse inumukuti inu mumadziwa bwanji kuti iwo ndi wolondola ndizo chimodzimodzi ndi mawu ndipo palibe wina amene anganene kanthu za iwo ndiyendende iwo ndi mawu palibe malo amene aliyense anabatizidwapo mu dzina la Atate Mwana ndi mzimu oyera Paulo woyera wankulu uyu mngelo wa ku Efeso analamulira munthu aliyense amene anali asanabatizidwepo zilibe kanthu momwe iwe unabatizidwira ngati yesu unabatizidwepo mu dzina la yesu khristu iye anakulamulira iwe kuti ubwere ndi kudzabatizidwanso mu dzina la yesu khristu iye anati ngati mngelo wochokera kumwamba abwera kudzaphunzitsa china chilichonse iye akhale otembereredwa chotero inu mukhoza kuona chimene mngelo amene akubwera mʼmasiku otsiriza ano ndi uthenga wa mtundu wanji umene iye ati adzakhale nawo akamadzatulukira ife tikhoza kukhala kuti tikutsogolera izo kwa iye koma ine ndikukuuzani inu iye akamadzabwera iye adzalalikira ubatizo mu dzina la Yesu Khristu ngati simukukhulupirira izo inu mudzabwere mawa usiku ndipo ndidzakuonetseni inu kudutsa mulemba iye ndithudi adzatero ndi mdulidwe wa mu mtima ndi zozizwitsa za uzimu ndi kugwira ntchito kwa mphamvu chimodzimodzi monga momwe iwo anali nazo pa tsiku la Pentekoste dalitsa kumene lapachiyambi la Pentekoste lidzabwerera kwa otsalira apang'ono awo kuti adzawatengere iwo kutsidya mgwirizano umenewo udzakhala chimodzimodzi basi monga momwe izo zinakhalira amene iwo unang'ambidwa koyamba ine ndimamukonda iye ndine wokondwa kwambiri wokondwa kwambiri ine sindingathe kufotokoza izo molimba bwino ndine wokondwa kuti ndinganene kuti ndine mmodzi wa iwo ndine wokondwa kwambiri ine ndikungolakalaka abale anga onse akanakhala monga choncho ine ndikungolakalaka kuti ndikanakhala ndi abale anga ndi alongo kunja kuno azinzanga ofunika kunja uko mdziko kuti aone chinthu chachikulu ichi ine ndikanatero ine ndikanafunitsitsa usikuno Mulungu akudziwa izi ine ndili ndi mwana wang'ono Joseph woti ndimulere ndi mtsikana wang'ono Sara ndi Rebeka ndi mkazi wokondedwa amene ndimadana nazo kuti ndidzamusiya koma ngati ine ndikanadziwa kuti abale anga kudu anthu amene ine ndimawadziwa mdziko lino angathe kulandira iwo ndi kuwakhulupirira iwo ndi kudzazidwa ndi mzimu oyera ndikanakhala wokonzeka kupita pompano ndizo kulondola ndendende mukuona ngati ine ndikanangokhoza ndipo inu simungathe ngati iwe uyankhula modekha iwe amaganiza ngati ukuyesera kuyika china chake pa iwo ndipo pali chinthu chimodzi chokha choti ungachite ndicho kungokhala pomwepo ndi mawu ndi kuwakhomerera pansi ndipo ndiko kulondola ndendende Mukale pompo ndi iwo. Oh, momwe ine ndi kumukondera iye. Kumulutsola iye mwini. Umulungu wake wapamwamba. Chiyani? Kodi iye anachita izo? Ine sindingathe kungowasiya iwo muli monse. Iye anawawulula iwo mu mpingo wa ku Efeso. Mkulondola uko, ndipo izo zinali, pamene kuwala kunatuluka kuti kuwale, kuwala kwa Chikristu. Mkulondola uko, mbado wa Mzimu Woyera unayambira pomwe pano ku Efeso. Ndipo mneneri anati, lidzafika tsiku limene silidzakhala usiku kapena usana, koma kumadzulo kuwala kudzabwereranso kachiwiri. Ndinu mukuziona izo, mwaona, mwaona, tsiku lino la chimbuzi. Linadzawerapo, chimbuzi chonse ichi kuno, mabungwe ndi chilichonse. Koma masiku otsiriza chakuno, pansi pomwe apa, iye akanadzayika khomo lotsekuka limenero. Yesu anati, ine ndine khomo limenero. Kodi inu munayamba mwamumvapo iye akuti, ine ndine chipata, ine ndine njira, choonadi ndikuwala, mukuona. Kodi inu munayamba mwamumvapo iye akuti, khalala ndilo chipata, ndipo njirayo yobabatiza. Kodi inu munayamba mwazindikira momwe khwalala limenero limalembedwera HWRLALA, madzi. Khwalala kutanthauza a madzi, amalemba monga choncho HWRLALA, maona. Khwalala madzi ndiyo njirayo, ndipo madzi amenewo ndiwo chipata, ndipo njirayo ndiyobabatiza. Kodi madzi ndi chiyani? Chipata, khomo, maona, kuti atsegule mu dzina la Ambuye Yesu ndiyo njirayo kudzera madzi. Khwalala ndiyo chipata, njirayo ndiyo babatiza imene Yesu, madzi ndiyo chipata mu dzina la Ambuye Yesu kulowa mmenemo. Lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Kristu kuloza kuchikhulupiriro cha machimo anu, ndipo inu mudzalandira pamene inu mukuyangʼana ku kafare mphatso ya Mzimu Woyera. Pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu, ena iwo anati kwa atumwi okha. Kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Ndizo zonse ambira amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Lonjezolo ndi la kwa aliyense, ngati inu mungabwere momwemo momwe lonjezolo likuwerengedwera. Ukonkulondola musanene kuti chabwino ine ndidzazembera mozungulira njira iyi. Panali munthu nthawi ina anazembera mozungulira, inu mukudziwa, ndipo analowamo podzera njira ina. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Kodi inu munayamba moyerengapo fanizo la izo? Panali munthu amene anazembera mozungulira ndipo anadzera njira ina. Tsopano kummawa pamene iwo anali pa mgonero wa chikwati, ife tidzazitenga izo mmawa. Pa mgonero wa chikwati mwe munthu uja anadzalowera mmenemo, ife tiyesera kudzazitenga izo mmawa. Ine ndimati ndizinene izo tsopano, koma ndizisiya izo zipite. Mmawa momwe munthu ameneyo anadzalowa mmalo amenewo kuchokera ku mgonero wa chikwati kapena pa mgonero wa chikwati. Chabwino, khwalala ndiwo chipata, njirayo ndiwo babatiza, madzi ndiwo chipata, khomo lolowera kwa Ambuye Mulungu. Ine ndayika khomo lotseguka, ine ndili ndi mafungulo, ine ndekha amene ndingatsegule, ndine ndekha amene ndingathe kulula izo. Ndili ndi mafungulo, kulondola uko, palibe munthu angabwere kwa ine pokhapokha Atate anga atamukoka iye, ndipo onse amene Atate andipatsa ine adzadza kwa ine. Alibe munthu amene angapulumutsidwe kokha kudzera mwa Yesu Khristu, osati kudzera mu mpingo uliwonse, bungwe liliwonse, bishop aliyense, papa, kudzera mwa Yesu Khristu yekha. Iye ali ndi fungulo, iye ndi mmodzi yekhayo amene angathe. Mafungulo achiyani? Davide, zaka chiki za mtsogolo zimene zikubwera, kumene iye adzakhale pa mpando wa chifumu wa Davide. Ine ndili nawo mafungulo a Davide, ine ndidzatsegula khomo ili, ndipo palibe amene angatseke ilo. Palibe amene angatsegule ilo koma ine. Ndipo palibe amene angatseke ilo kwa ine. Izo zingatseke bwanji? Kodi munthu angadziwe bwanji kuti iye ndi Khristu kufikira iye atadziulula iye mwini kwa iye? Maona, iye amadziulula yekha. Iye ali ndi fungulo, iye akhoza kutsegula ilo kapena kulisiya lokha. Mukuona, ine ndili ndi fungulo la kukhomo. Ine ndine khomo, ine ndine njira, ine ndine choonadi, ine ndine kuwala, ine ndine Alpha, ine ndi Omega. Ine ndine woyamba ndi wotsiriza. Ine ndine akate. Ine ndine mwana. Ine ndine mzimu woyera. Ine ndine. Osati ine ndinali. Ine ndidzakhala. Ine ndine amene ine ndili ine. Izo zinanena chinthu chonsecho. Ine ndine. Osati ine ndinali. Kapena ndidzakhala. Ine ndine. Izo zikutanthauza kukhalapo kwa moyo, kwa muyaya. Maona? Ine ndine. Nthawi zonse ndinali. Nthawi zonse ndidzakhalako. Ine ndili tsopano monga momwe nthawi zonse ndimakhalira. Ndipo nthawi zonse ndidzakhalako. Mwaona? Iye ndi ine ndine basi. Ali ndi mafungulo a Davide a ku ufumu. Palibe munthu amene angatseke. Ndimeya 7 kutsimikizira zimenezo. Chabwino. Kuti iye ali ndi mafungulo a Davide. Palibe munthu amene angatseke. Tsopano tiyeni tione chimene chinthu chotsatira chili mwachangu. Pakuti iwe uli ndi mphamvu pang'ono. Oh, ananena kwa gulu laling'ono ili kumusikuno. Inu muli ndi mphamvu pang'ono tsopano. Kodi izo zikutanthauza chiyani? Modzi monga munthu amene wakhala atafa. Wokhala ngati akudzibwereza yekha. Akubwera kudzakhala moyo. Akutsitsimukako pang'ono. Akubwera ku moyo. Iwe watuluka kuti zikhulupiriro takale takufa ito ndi chilichonse. Iwe wayamba kubwera ku moyo pang'ono. Kudzibwereza wekha. Makhala ngati ukudzidzutsa wekha. Muli ndi mphamvu pang'ono. Koma ndayika khomo patsogolo panu tsopano. Atangotuluka kumene muchilutera ndi upapa ndi timalingaliro tina tonseto ndi chimethodist ndi chilichonse iye anati ine ndayika khomo patsogolo panu tsopano muli ndi mphamvu pang'ono inu muchita nazo chiyani izo ilo layikira patsogolo panu inu mukhoza kulowamo kapena kutuluka chilichonse kimene mukufuna khomo layikira patsogolo panu inu muli ndi mphamvu pang'ono mukungobwera kumoyo inu mukungoyamba kumene zinalinso choncho ndi mpingo woyambirira zindikirani pamapeto ambalo wa Laodikaya anabwerera kuntchito kenanso tsopano ngati inu mungazindikire apa kuti tionetse kuti mpingo uwu uli pakati pa iwiri iyi ngati inu mungafike mu mbalo wa Laodikaya kapena mbalo wa mpingo wa Laodikaya ine ndikudziwa ntchito zanu pamapeto penipeni pa mbalo wa Laodikaya chinali chiyani icho ntchito zako ndi kumpando kumene satana ali kodi mpando wa satana unali chiyani mwaona anabwerera morunjika muchipembedzo kachiwiri inu Assemblies of God ndi a Pentecostal Oneness ndi a Church of God kodi inu simukuona abale chimene inu mwachita inu munabwerera morunjika kuchinthu chimene Mulungu ankadana nacho kuphwasula ubale yang'anani pa Assemblies of God ena anthu abwino kwambiri mudziko ali mu Assemblies of God yang'anani pa mpingo wa United Pentecost abwino basi monga momwe inu munayamba mwakumanapo nawo moyo wanu. Yang'anani mu Church of God. Ndipo chifukwa cha mabungwe amenewo iwamakangana ndi kukuwa ndi kupangana wina ndi nzake ndi kumatchulana wina ndi nzake chisa cha phungubwe ndi khola la makoswe bwanji. Ndizochititsa manyazi. Chinthu chimodzi chimene Mulungu amadana nacho ndi kufesa kusagwirizana pakati pa abale. Ndipo izo nzona. Ndipo iwo ndi mabungwe ndi amene amachita zimenezo. Amafesa kusamvana pakati pa abale. Ife tikuyenera tizima pakati ndi kuti ife ndi abale. Ife sindife ogawanikana. Tonsefe ndi thupi limodzi. Amodzi muchiyembekezo ndi chiphunzitso. Chiphunzitso cha Baibulo. Amodzi muchikondi. Ine ndimayikonda nyimbo yakale ija patsogolo asilikali achi Kristu. Inde bwana. Utha kwa Laodikaya. Iwo anabwereranso kuntchito kenanso. Pena zipembedzo za chipentekosti zinabwereranso kuchipembedzo. Tiyeni titenge ndine ya 15. Ine ndili nayo apa. Ndine ya 15 ya chivumbulutso 3. Ndipo tione ngati izo sizolondola. Tsopano chivumbulutso 3 ndipo kapena teni tione ngati ndinalemba izo molondola chivumbulutso ai ine ndinalakwitsa ndine 15 ndine 15 ya mutu omwewo ikuonetsa chinthu chomwecho pansi apa eya ine ndikudziwa ntchito zako kuti iwe suli wozizira kapena wotentha ine ndikudziwa ntchito zako zikuonetsa kuti iwo anabwerera ku chinthu chawo choyamba kenanso anabwerera ndi mphamvu zawo ndipo anabwerera ku zipembedzo za chipentekosti ndime ya 15 ya mutu omwewo chabwino pakati pa mibado iwiri iyi anali ndi mphamvu pang'ono pakati pa mibado iwiri ya chipembedzo ya chinikolai tsopano pamene achilutera apa anali atapanga anabwerera mu chinikolai ma archbishop akulu ndi ena otero ena kwa Wesley anabwerapo iwo anapanga archbishop aku Canterbury ndi ena onse osiyanasiyana akulu awa konsekonse pamenepo mipingo ndi zina zotero mumbado umenewo ena kwa chakuno mu chipentekoste iwo akubwereranso kuchinthu chomwecho kachiwiri Zidembezo zao zonse zazikulu, chipunzitso chachi Nikolai. Koma pakati pa mibado iwiri iyi, iye anadzatsekula khomo, ndipo anaupatsa mpingo mphamvu pang'ono, kuti adzatsitsimutse mokwanira mpaka iwo utagwereza mutu wake. Udzayang'ane kunja uko ndi kudzaona kumene iwo unali. Udzapeze vumbulutso, udzatembenuka, udzaona chilichonse, wodulutsidwa panja inu mukudziwa. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, anayamba kugwedeza mutu wake ndi kuyang'ana pozungulira ndi kupukusa mutu wake. Tili pomwepo, ine ndimalota sezimenezo usiku wathauja. Chari, ine ndimaganiza kuti ndaombera gologolo, ndamugwetsa iye pa ndambi. Ndipo ndamuona mkazi wachikulira pamenepo, oh, kodi anamba wandikwirapo ine, iye anali woti akubwera kuti adzanditenge ine. Ndipo gologolo uyu anali ndi chingwe choyera chaching'ono pakhosi pake. Ndipo kanthu kang'ono kamenepo kanakhala pamenepo ndipo kanapukusa mutu wake kawiri kapena katatu ndipo kanandiyang'ana ine. Ndipo ananyamuka mwamphamvu momwe akanapitira kubwerera umo mkhalango. Ndimukudziwa ndipo mkazi wachikulira ameneyo mwina akutanthauza mpingo sichoncho izo. Iye anayesera kundipondaponda ine, ine ndinachoka kwa iye muli monse. Ndipo koma oh, wala pang'ono chabe. Koma kokwanira kudziwa ku ine ndikudziwa ine ndinapita kumusi munsewu ndipo iye amati akandidulire kumusi kumeneko ndipo ine ndinatembenuza fodi yanga mozungulira mofulumira kwambiri. Iwo anali ndi ngolo kumbuyo kwake anachizungulitsa chinthu chonsecho ananyamuka kumapita njira inayo mulepheretsa iye kuti andipeze ine. Basi anangoyesetsabe. Sopano inu muli ndi mphamvu pang'ono zatsalira. Chotero inu mukufuna kugwiritsa ntchito mphamvu iyi kuti mutembenuke pakati pa zipembedzo ziwirizi. Kodi inu munazindikira anasunga mawu ake. Yenyani ndime yotsatira apa tsopano. Inu muli ndi mphamvu pang'ono ndipo mwasunga mawu anga. Mwasunga mawu anga, umo ndi momwe iwo anapezera mphamvu zawo. Umo ndi momwe iwo anapezera vumbulutso lawo. Iye amene anagwiritsa Baibulo pamene Luther anasindikiza Baibulo, ndipo ilo linabwera kudutsa mʼbale wa Wesley ndi zina zotero. Iwo anagwiritsitsa ilo kumeneko ndipo anasunga mawu. Ndipo anaona vumbulutso la Yesu Khristu kukhala Mulungu wakusandulika thupi pakati pathu ndi ubatizo wa madzi mu dzina la Yesu. Chotero iwo anapita molunjika kwa iye. Ndizimenezo tu pamenepo. Atatero iwo anatenga dzina lake pamenepo. Mukuona bwanji, izo ndizomveka basi. Monga zomveka bwino kuposa kuwerenga newspaper. Mukuona basi, ndipo inu simungazikane izo. Chifukwa izo zili pomwe apa. Kuyimirira pomwepa mu Baibulo. Ndipo izo zili pomwepa apa. Ndipo ife tili ndi mbiri yakale yake. Ndendende pamene mpingo wa Pentecost unayambirapo ndi kupeza dzina lake. Chamu 1908, 10, 12. Pena pake chapamenepo. Iwo unayamba kugwa. Tsopano. Chabwino. Ndipo sunalikane dzinalo. Sunalikane dzina langa. Ndipo ine ndikuzikonda zimenezo. Ali nawo mafungulo akwa Davide tsopano. Yakhoza kusunga mawu ake ndi kukuyikani inu mu ufumu. Dzina lake linali litaululidwa. Iwo anatuluka mu mpingo umene unali ndi dzina lakuti iwo anali akufa. Ndipo tsopano iwo analowa mu mpingo umene uli ndi dzina ndipo kuti uli ndi moyo. Mukuona, tulukani kwa akufa, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Izo sizikumveka bwino nkomwe. Maona, izo zinaperekedwa pamenepo ngati vumbulutso. Bukhu lake lonse linalembedwa pa vumbulutso. Icho ndi chimene izo zili. Iye amadziulula iye mwini. Tsopano iye anati, itani mukawabatiza anthu mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Matayi 28:19. Tsopano ndiliti la mayina amenewo limene mutagwiritse ntchito. Tsopano ambiri ya anthu autatu amabatiza mu dzina la Atate, mu dzina la Mwana, mu dzina la Mzimu Woyera. Zimenezo sizamwa malemba nkomwe. Funse na aliyense muone ngati sichoncho. Ndi mu dzina limodzi osati mayina. Dzina. Dzina la Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Mukuona chabwino. Atate si dzina. Mwana si dzina. Mzimu Woyera si dzina. Ndiye ilo ndiliti. China chake chakufa. Palibe dzina kwa icho. Koma kudzera mumaudindo akufa amenewo. Mwamoyo wa Khristu zimaulula. Ndipo Petro ayenera kuti anali ndi. Iye anali atayima pamenepo ndi mafungulo a ufumu wakumwamba mdzanja lake. Ndipo ufumu ndi Mzimu Woyera utapachikika pambali pake mafungulo a kufumu. Mwakuyankhula kwina vumbulutso. Chifukwa Yesu anamuza iye. Oh, mbale. Kodi iwe sukuona zimenezo? Petro anali amene anadalitsidwa ndi vumbulutso la choonadi. Ndipo apo iye anali atayima pamenepo. Ndipo iye anamumva Yesu akuti itani chinu chotero mapuzitsani mafuko onse wabatiza iwo mudzina la Atate mwana ndi mzimu oyera Petro anatembenuka ndipo anati ambuye ndithudi ndili nawo mafungulo apa ine ndili nalo vungulutsa la chimene icho chimatanthauza chifukwa ine ndikudziwa Atate sidzina mwana sidzina ndipo mzimu oyera sidzina koma ine ndikudziwa chimene dzina limenelo lili chotero ine ndikukubatiza iwe mudzina la ambuye Yesu Khristu amen Ukonkulondola. Sobano zilinganinu mukamawerenga nkhani yachikondi. Ndipo inu limenelo ndi buku lotsiriza la Mateyu. Gawo lotsiriza la Mateyu. Ngati inu mudatenga nkhani yachikondi ena ainu akazi. Ine ndikudziwa kuti simumachita zimenezo ndithudi. Inu simungachite izo ayi ayi. Mukuona koma ngati inu munachita izo pamene inu munali wochimwa. Inu munayitenga nkhani yomu mukudziwa. Pamene inu munali mtsikana wang'ono wakale. Ndipo munayitenga nkhani iyi. Ndipo inati Yohane ndi Maria anakhala mosangalala kuyambira nthawi imeneyo. Yohane ndi Maria ndi ndani? Sopano pali njira imodzi yokha yotinu mudziwire kuti Yohane ndi Maria ndi ndani ndiyo kubwerera koyambirira kwa buku ndikukaliwerenga ilo kulondola uko chabwino ndiye buku lomalizira la Mateyu limene lotsiriza limene Yesu anati chifukwa chake pitani kaphunzitseni mafuko onse mukawabatize iwo mudzina la Atate ndi la Mwana ndi Mzimu Woyera kuwaphunzitsa iwo kuti asunge chilichonse kimene ine ndawalamulira iwo tsopano ngati Atate sidzina ndipo Mwana sidzina ndipo Mzimu Woyera sidzina ndi bwino tibwerere kumayambiriro kwa bukhulo mukuona tsopano ngati ife tingabwerere kumayambiriro a buku mutu wa 1 wa Mateyu inu mukazipeza zimenezo ine ndikungofuna ndipereke chofotokozera chaching'ono ichi apa pachifukwa choti pakhoza kukhala wina wake pano amene sanazionepo izo taonani izi uyu ndi Atate uyu ndi Mwana ndipo uyu ndi Mzimu Woyera tsopano tayang'anani mwatcheru Atate Mwana Mzimu Woyera ichi ndi chimene Yesu ananena pa Mateyu 28:19 mkulondola uko Atate Mwana Mzimu Woyera tsopano uyu ndi ndani Atate Yesirani kalasi Atate Mzimu Woyera Mwana sopano uyu ndi ndani Mzimu Woyera uyu ndi ndani Mwana chabwino sopano awa anali Atate andani Yesu Khristu kulondola uko sopano Mateyu mutu wa 1 ndimeya 28 tiyeni tiwerenge izo ife titenga nkhani yachikondi tsopano ndipo tione momwe ikuwerengedwera ife tiona yemwe munthu uyu anali wa yemwe iye anati pitani mukawabatize iwo mudzina la Atate ndi la Mwana ndi Mzimu Woyera chabwino sopano mutu wa 1 wa Mateyu umayamba ndi mabadwidwe buku la mibado ya Yesu Khristu mwana wa Davide mwana wa Abrahamu Abrahamu anabala Isaki Isaka anabala Yakobo ndipo kumapitirira ndi kumapitirira mpaka musi kufika pa ndime ya 18 tsopano inu mwaona inu mupitirire pansi apa pa ndime ya 17 ndipo chotero mibado yonse kuyambira pa Abrahamu mpaka pa Davide inali mibado 14 ndipo kuyambira pa Davide kufikira pa kutengeredwa ku Babulo mibado 14 ndipo kutengeredwa kwa Babulo kupita kwa Khristu inali mibado 14. Sobano kubadwa kwa Yesu Khristu kunali motere. Amene amayi ake Maria anabalidwa kubwenzi ndi Yosefe. Kudini mukuwerenga monditsatira ine. Ndetserani mwatcheru. Amene amayi ake Maria anabalidwa kubwenzi ndi Yosefe. Yanapezeka ali ndi iwo asanakhalire limodzi. Yanapezeka ali ndi mwana wa Mulungu Atate. Kodi izo zikuwerengeka monga choncho. Anapezeka ali ndi mwana wa chiyani. Chabwino ndimaganiza kuti wina ananena kuti uyu anali Atate ake tsopano ngati Mzimu Woyera uli munthu mmodzi ndipo Atate ndi munthu wina ndiye kuti iye anali ndi Atate awiri inu muli ndi chiyani mwana wapathengo inu munati iyo anangoponyetsa ndipo anajinda mola kuitsa pamenepo chabwino ndipo Yosefe mwamuna wake pokhala munthu wolungama ayi ndipo posafuna kumupangitsa iye kukhala chitsanzo chapagulu analingalira zomusiya iye mwanseri ndipo pamene iye ankasinkhasinkha pa zinthu izi taonani ngelo wa mbuye anaonekera kwa iye muloto akuti Yosefe iwe mwana wa Davide usaope kudzitengera wekha Maria mkazi wako akuti icho cholandidwa mwa iye ndi cha paka mapamboni ziwiri kapena zitatu mulole mawari onse akhazikitsidwe mukuona Mzimu Woyera unali Atate ake chabwino iye anati Mulungu anali Atate ake tsopano ngati iwo ali anthu awiri osiyana ndi uti amene anali Atate ake mukuona kumwe madzipikitsa nokha inu mumangodziba jika nokha kumeneko pakati pa mlengalenga mukuona tsopano inu mukuyenera kunena kuti Mzimu Woyera ndi Mulungu iye mwini ndi Mzimu Woyera amene ali Mulungu tsopano inu muli nawo awiri tsopano mmalo mwa Atatu chabwino.
All right, 21st verse.
Chabwino, ndime ya 21. Icho chimene chili mwaiye, ndani anayikamo, anali ndani amene anayika ichi mwaiye, Mzimu Woyera, chabwino.
And she shall bring forth a son.
Woye adzabala mwana wamamuna, woye adzamutcha dzina lake, dzina Yesu. Pakuti iye adzapulumutsa anthu ake machimo awo. Zonse izi zinachitidwa. Tsopano zonse izi zinachitidwa kuti chikakwaniritsidwe chimene chinanenedwa ndi Ambuye mwa mneneri kuti taonani, namwali adzakhala ndi mwana ndipo adzabala mwana wamwamuna ndipo iwo adzamutcha dzina lake Emanuele, lotanthauziridwa Mulungu nafe. Kodi dzina lake linali ndani? Tsopano kodi Yohane ndi Mariya amene anakhala moyo wosangalala kuyambira pamenepo ndi ndani? Kodi dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ndi ndani? Amene Yesu anabadwa pa dziko lapansi, iye anali Khristu Ambuye. Amdulidwe wake patapita masiku 80, amayi ake anamupatsa iye dzina, ndipo abambo ake anamupatsa iye dzina lakuti Yesu. Iye anali Yesu Khristu, Ambuye Yesu Khristu ndiye. Iye anali Ambuye, amene iye anabadwa, iye anali Khristu Ambuye. Ndipo kenako pamene iye analandira dzina lake loti Yesu, izo zinamupanga iye kukhala Yesu Khristu Ambuye. Izo ndende chimene chinaululidwa kwa Petro. Iye anadziwa chimene Yohane ndi Mariya anali pamene iye anati, pitani mukabatize mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Chotero izo zikhoza kuululidwa chifukwa Yesu anadziwa kuti Petro anali ndi mphatso ya mavumburutso. Iye anadziwa chifukwa izo zinali zitaululidwa kale kwa iye ndi mzimu mwamba. Ndipo pamene Mulungu aona kuti munthu akhoza kulandira mavumburutso kuchokera mwamba, iye akhoza kumudalira munthu ameneyo. Kuchita china chake ndi iye. Pamene izo zinaululidwa kwa iye, chifukwa iye anati palibe munthu amene angalule izi koma Atate ake. Mulungu ndi mmodzi yekhaye amene angalule izo. Ndipo iye ankamudziwa Petro mu ankalumikizana ndi mzimu. Chotero iye Petro ankadziwa vumbulutso. Ndipo kenako iye anapita pamwamba apo ndipo anati, lapani ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha tchimo lanu. Tsopano masiku pang'ono chabe izi zisanachitike, Yesu anamuuza Petro nthawi yomweyo pamene iye anamuuza iye amene vumbulutsoli linali, pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzawulaka iwo. Ndipo ine ndikunena kuti iwe ndiwe Petro, ndipo ine ndidzakupatsa iwe mafungulo. Mafungulo akufumu. Ine ndidzakupatsa iwe mafungulo. Chilichonse chimene udzachimanga pa dziko lapansi, ine ndidzachimanga kumwamba. Chimene udzachimasula pa dziko lapansi, ine ndidzachimasula kumwamba. Kenako pa tsiku la Pentecoste, potsekulira mpingo, patapita masiku 10, Yesu atanena, pitani mukabatize mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Petro mwavumbulutsa la uzimu, anadziwa kuti kunalibeko chinthu chotchedwa dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Chabwino, palibe aliyense amene anaganizapo zimenezo kufikira mbadwa wa Katolika. Ndipo munthu aliyense amene abatizidwa mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, kwenikweni amabatizidwa mu chikhulupiriro cha Katolika, uko kulondola, osati mu ubatizo wa Chikhristu. Apo panali wotsalira. Tsopano pa tsiku la Pentecoste, onse anadzazidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo akuyankhula malilime ndi kumachita ngati aledzera. Ndipo iwo anali ataledzera, iwo anali ataledzera ndi vinyo watsopano, vinyo watsopano amene anabwera kuchokera kumwamba, kuchokera ku Kanaani wakumwamba. Ndipo pamene iwo onse anali kufuwula ndi kukuwa ndi kumachita ngati aledzera ndi zina zotero, Petro anayima pakati pawo ndipo anawawuza iwo kuti iwo sanaledzere. Koma iwo anali ichi chinali chija chimene neneri ananena kuti chidzachitika, iye adzatsanulira mzimu wake. Ndipo tsopano iwo anati, amuna ndi abale, kodi tichite chiyani? Amuna ndi abale, kodi tichite chiyani? Limenero ndifunso, kodi ife tiupeza iwo motani? Ndani amene ali ndi mafungulo? Bwera kuno Simoni, iwe uli ndi mafungulo, akokere iwo kumbali yako. Ndipo iwe une na chiyani? Tsopano kumbukirani, Yesu Khristu anati, ngati iwe udzachimanga icho pa dziko lapansi, ine ndidzachimanga icho kumwamba. Ngati iwe udzachimasula icho pa dziko lapansi, ine ndidzachimasula icho kumwamba. Ndipo ngati iye ali Mulungu, iye ayenera kusunga mawu ake. Tsopano inu ansembe akatolika, ndionetseni ine kukhululukira kwanu kwa machimo. Wansembe wakatolika anandiuza ine nthawi ina anati, kodi Yesu sananene kuti machimo aliyense amene inu mwamukhululukira kwa iwo akhululukidwa? Ine ndinati iye ananena izo. Machimo aliyenseyo amene inu mumusungire kwa iwo adzasungidwa? Eya. Ndi aliyenseyo amene inu mumukhululukira iwo adzakhululukidwa. amene inu sumukhululukira iwo sadzakhululukidwa. Ine ndinati izonzolo ndola ndi zimene ilo linanena. Iye anati ndiye kodi Khristu sanaupatse mpingo wake chimene ife tili mpingo wake mphamvu yokhululukira machimo pa dziko lapansi? Iye ndithu anatero. Ine ndinati tsopano ngati inu mudzawakhululukira iwo mwanjira yomweyo imene iwo ankawakhululukira iwo, ine ndidzagwirizana nanu inu. Iye ine ndinati kodi iwo ankawakhululukira bwanji iwo? Kodi iwo ankawawuza iwo mupite mukachite kudzitunduza kapena china chake kapena momwe inu mumachitira? Ayi bwana, Petro anati lapani. Amen. Ndilimenelo fungulo. Lapani aliyense wa ine, ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhululukirwa cha machimo anu, ndipo kenako mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Fungulo linati khethe pa dziko lapansi ndipo linati khethe kumwamba. Zimenezotu ndifuka chake pamene Paulo anakumana ndi ena amene anali akabatizidwa kale ndi munthu yemweyo amene anamubatiza Yesu. Iye anati kodi inu munalandira mzimu woyera chikhulupirireni? Iwo anati ife sitikudziwa nkomwe kuti kuli mzimu woyera. Iye anati uchiyani? Ndimutenge mawu a Chigiriki, anati inu munabatizidwa motani? Iwo anati wa Yohane. Anati zimenezo sizigwiranso ntchito, kumwamba kunazitseka, inu mukuyenera kubwera mudzabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Chotero iwo atamva izi iwo anabatizidwanso kachiwiri mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo pamene iwo anatero, Paulo anayika manja ake pa iwo, mzimu woyera unadza pa iwo. Iwo anayankhula malilime ndipo ananenera. Oh mbale, izo ndikubwerera kuchiyambi, ndizo ndendende. Limenelo ndi khomo lotsekuka limene linayikidwa apa mwa jogarafe ndi kulondola wala wakumadzulo. Ndipo lemba lililonse mu Baibulo likutsogolera kumeneku. Ife tikhoza kuyima pano kwa maola, ndipo ine ndili ndi maminiti 15 owonjezera anthawi, ndipo pafupifupi ndemanga 35 zosiyanasiyana zoti ndizipange apa. Ndipo ngati ife sititero, tidzazitenga izo m'mawa ngati sitizitenga izo usiku uno. Chabwino. Sopano chabwino, ndipo palibe munthu angatseke ilo, pakuti iwe uli ndi mphamvu pang'ono, ndipo wasunga mawu anga. Chabwino. Ndipo sunakane dzina langa. Pamenepo ife tazipeza izo, simunakane dzina langa. Dzina linali litawululidwa. Anachoka kuchipembedzo chakale chakufa cha Sade, ndipo anali atabwera mu mpingo wa moyo. Sopano tiyeni titenge ndime ya 9. Sopano ife tiona tsopano ife tikubwera mu china chake chimene chili chopsa kwambiri. Taonani, ine ndidzawapanga iwo asunagoge wa Satana amene amanena kuti ndi Ayuda ndipo sali koma akunama. Taonani, ndidzawapangitsa iwo kubwera ndi kudzapembedza pamapazi ako ndi kudzadziwa kuti ine ndakukonda iwe. Ali usiku wabwino wathunthu pamenepo. Taonani, kodi iwo ndi chiyani tsopano? Iwo amene iye ankayankhula nawo, amene analipeza dzina lake nthawi yonseyi kumusikuno, anadzalowa mu khomo lotsekuka Yesu Khristu, anapeza mawu a moyo, anadzazidwa ndi mzimu woyera. Ndipo tsopano iye anati pali awo pakati panu amene ali mu sunagoge wa Satana. Tsopano mbale wanga, ngati iwe ungangofuna kuti ubwerere ku Pergamo pa chivumbulutso 2:13 miniti yokha, ndipo ndiloleni ine ndingokuonetsani inu apa chimene icho chili kwenikweni. Chipembedzo. Ine ndikudziwa ntchito zako ndi kumenewe ukukhalako, ngakhale kumene kuli mpando wa Satana. Ndi zimenezo tu, wala odikaya ameneyo, kapena ine ndikutanthauza mbale wa mpingo wa Chinekolai kumene iwo anali atapanga chipembedzo. Ndipo penyani kuti aonetsere kuti iwo anali mpingo, sinagoge, mpingo wa chipembedzo. Oh mbale, sunagoge wa Satana ye ntchito za chipembedzo ndi za mgerekezi, osati a Khristu. Tsopano kumbukirani, iwo ndi a Khristu, koma chipembedzocho pamenepo chabwino. Sopano kodi inu munazindikira iye anati inu muli nawo iwo pakati pana amene amanena kuti ndi Ayuda, koma mwapeza iwo abodza. Sopano kumbukirani ngero wankulu, sopano iye akuyankhula kwandani? Mpingo wotsiriza uwu, khomo lotsekuka ili pakati pa mipingo iwiri. Sopano mʼbale wa mpingo woyamba unaphunzitsidwa ndi ndani? Paulo. Sopano tiyeni ndipite ku Aroma 2:29 ndipo tikaone chimene Myuda ali, kuti inu mukhale wotsimikiza kuti mukudziwa ilo, ilo siganizo langa la izo.
Romans the second chapter and the 29th verse of Romans.
Aroma mutu wa 2 ndi ndime ya 29 ya Aroma. Chabwino, ndi apa ife.
But he is a Jew which is one.
Koma iye ndi Myuda amene ali wotere mu mtima ndipo mdulidwe ndi wa mu mtima ndi mu mzimu ndipo sati mu chilemba amene kuyamika kwake kuli sikwa kuyamika kwake sikuli kwa anthu koma kwa Mulungu. Kodi a Myuda ndi chiyani? Mzimu Mkhristu wodzazidwa ndi mzimu woyera. Ine ndikudziwa kuti iwe uli pansi apo pambuyo pa mbado wa kuyeretsedwa umene amati iwo anali ndi mzimu woyera. Koma iye ananena izo ine sindinatero. Iwo ankanena kuti iwo anali ndi mzimu woyera popanda zizindikiro zowatsatira. Koma iye anati iwo anali abodza. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Simungamupange iye kuti aname. Oh, mbale, izo zima kuchititsa inu kungu pamenepo. Pamenepo, mugona. Oh, my. Ine ndidza, taonani. Ine ndidza wapanga iwo sunagoge wa Satana. Amene amanena kuti ndi Ayuda. Amene amanena kuti ndi a Kristu odzazidwa ndi mzimu. Amati sunagoge, bungwe. Ine ndidza wapanga iwo amene amanena kuti ali ndi mzimu woyera. Ndipo onse kupanga bungwe, apanga bungwe kumeneko. Iwa alibe fumburutso komwe apobe. Ngona, jabwino. Ine ndidzati, iwa amene amanena kuti ndi Ayuda, ndi a Kristu, ndipo siyali. Koma iwo akunama. Taonani, ine ndidza wapanga iwo adzabwere ndi kudzapembeza pa mapazi anu ndi kudziwa kuti ine ndakukondani inu. Koma apa, izo zinadzango ndi ululikira ine pa uthenga wa mawa. Ameneyo ndinamwali wogona pamenepo. Kodi inu mukuziona izo? Izo zinali pati. Pa nthawi ya kumapeto. Ho, pamene iwo anatuluka. Apa pali mukuona. Iwa amarunga mitsidwa ndi chikhulupiriro, kuyeretsedwa, kurunga mitsidwa kudzera mu uthenga wa Lutha, kuyeretsedwa kudzera apa, koma nkuponya khomo lotseguka. Inu mukuziona izo, kurunga mitsidwa ndi chikhulupiriro kudzera mwa Lutha, kuyeretsedwa, kudzera mu mbale wa Wesley, ambira iwa Nazareni wofunika, Pilgrim Holiness, a Methodist Church Wesley, ndiye na otero, onsewo amakhala moyo wabwino, wa ukhondo, woyeretsedwa. Ndipo amaganiza kuti izo ndi mzimu woyera. Ndipo akamumva nzawo akuyankhula malilime kapena china chake iwo amamuseka iye kumusereula iye ndi kunena kuti izo ndi zangerekezi. Mbale, iwe unasindikiza chionengeko chako pamene iwe unachita zimenezo. Iwe unauchitira mwano mzimu woyera chimene ndi chosakhululukidwa. Chabwino yomati ife ndi ampingo woyamba. Ine sindikusamala kuti uli ndi mipingo ingati. Zilibe kanthu kochita ndi mawu a Mulungu. Ndipo musachotsepo kapena kuonjezerapo kukonkulondola. Masuna goge ya Satana. Ine ndikukhulupirira sindikukuvulazani. Ine ndimadana nazo kuti ndiziyankhula monga choncho. Koma pali china chake mkati mwanga chimene chimandilimbikitsa kuti ndichite zimenezo. Ine sindikudziwa chifukwa chimene ndimachitira zimenezo. Inu mukudziwa ine sindimakonda kuchita zimenezo. Ine ndimangomvelera moipa ndikanena zimenezo. Komabe ine ndikuyenera kuzinena izo. Pali china chake imenemo chikundipangitsa kuti ndinene izo. Nthawi zonse ndimadana ndikumawacheka akazi. Ine ndimamvelera chomwecho. Mkazi amatha kulira ndipo ndimangomvelera moipa. Ine ndimadana ndikuwacheka akazi. Koma pali china chake imenemo chimene chimandipangitsa ine kuchita izo. Mukuona mkazi wachiwerewere. Oh, amwene. Ine sindingathe kupirira izo. Chifukwa pali china chake mkati chimene chimandipangitsa ine kuchita izo. Mzimu woyera. Ndipo ine ndimayang'ana pansi apa mu mawu ine ndimaganiza. Ambuye ngati ine ndikulakwitsa ndionetseni ine. Musandilole ine kuti ndichite zimenezo kuti ndingokhala monga choncho. Anthu satero. Ine sinditero. Ine ndimawakonda anthu. Inu mukudziwa kuti ine timatero. Musandilole ine kuti ndimupweteke aliyense Mulungu. Inu mukudziwa kuti sindingachite zimenezo. Koma mzimu woyera umayimirira ndi kuti uyime pa mawu amenewo. Ukhale pamenepo. Ukhale pomwe apo pa mawu amenewo. Ndipo ine ndikuti inde Ambuye. Ngati izo inu ndi mzanga wapa mtima. Ndinu yekhaya amene ine. Ndinu mzanga wenu wena amene aku. Mmodzi yekhaya amene adzandithandize ine pamene moyo uno ukupita. Chotero ine ndi mapompano ndi inu ndiye Ambuye. Apa ine ndikubwera. Ine sindikutanthauza kuti ndivulaze. Chonde musandimvetse ine molakwika. Amene ndikucheka pa mabungwe amenewo ndi zinthu. Ndisanadziwe komwe chilichonse cha izi. Moyo wanga onse. Ine ndakhala ndikucheka izo. Sindinazikhulupirire konse izo. Ndichifukwa chake ine sindingazikoloweke ndi zimenezo. Ndipo chabwino ndikuthokoza Mulungu chifukwa chondisunga ine kutali ndi zimenezo. Taonani, ine ndidzawapanga iwo sunagoge wa Satana. Amene amanena kuti ndi odzazidwa ndi mzimu. Ndipo iwo sali koma akunama. Ndipo ine ndidzawapangitsa iwo kuti abwere adzapembedze pamaso pa mapazi anu. Kodi inu simukumukumbukira namwali wogona pamene iye anadzuka? Tsopano kumbukirani. Kodi iye ankatchedwa anachita chiani analipo 10 ayo amene anatuluka kwa kumana ndi kwati kulondola uko 5 anali anzeru anali ndi mafuta munyali zawo ndi angata kudziwa chimene mafuta amaemira mu Bible nzimu sobano wina saka nanena kuti iwe suna yeretsedwe ndipo ine sindi ndiwo onse anali oyeretsedwa modzi aliyense wa iwo onse oyeretsedwa koma sanu anali anzeru ndithu okhala ndi nzeru yavumbulutso kuti akafike pa khomo limenelo mwaona kuti adzazidwa ndi mzimu iwo anali nawo mafuta munyali zawo ndipo enawo analibe mafuta ndipo pamene iwo anadzutsidwa bwanji aba iwo anabwera kwa iwo anati ndipatseniko mzimu wanu woyera mafuta ndipatseniko ena anati eya pepani mlongo ndangokhala ndi ondikwanira ndekha ndikutsimikiza kuti ndilibe ena wosungira chotero ndipo pamene iye anati pitani mukapemphere ndipo pamene iwo anali atapita kuti akapeze ena mkwati anabwera ndipo iwo analowa mugonero wa chikwati ndipo iwo anasiyidwa kunja kumene iwo adzadutse mu nthawi yachisautso cha yenyani pang'ono chabe ndine zingapo zowonjezera inu muona kuti iwo akupitilira mpaka mu nthawi yachisautso mukuona tsopano ogonawo ife tidzazitenga zimenezo mawa iya ine ndikukhulupirira kuti zingakhale zabwinoko pang'ono ngati titadikirira zimenezo chifukwa ife tikufika apa tsopano pamene nthawi yangotsala pang'ono chabwino kuti titseke tsopano tiyeni tione taonani ine ndidza iwana wapeza kuti iwo ndi abodza ndiwo alibe mzimu oyera kanthu kamodzi kokha kakang'ono apa chonde pamene ife tili tonse limodzi Yudas Iskarioti monga ine ndinanenera usiku watha anali mwana wachitayiko Bible linati iye anabadwa mwana wachitayiko ndiye pamene iye ndipo Yesu Kristu anabadwa mwana wa Mulungu potero Mulungu ankakhala mwa Kristu kulondola uko Satana ankakhala mwa Yudas ngati iye anali mwana wa Mulungu anabadwa ali mwana wa Mulungu mthupi ndiye kuti Satana anabadwa ali mwana wachitayiko iye anali mthupi mwana wachitayiko Satana mjerekezi tsopano ngati inu mungazindikire iye anadzilumikiza yekha ndi Yesu ndipo anadzakhala mmodzi wa iwo mukuona tsopano chifukwa chimene iye anachitira zimenezo kuti atenge chinyengo chimenecho chakuti iye adzakhoze kubwera mu tsiku lino mu mpingo tsopano Yesu anati masunagoge amenewo ndi a Satana kodi izo zafikako iwo ndi masinagoge a Satana ameneyo ndi Yudasi akunyengezera kukhala mkhristu kodi chinthu chachikulu cha Yudasi chinali chiyani chinali ndalama chikoka chachikulu kwambiri pa zinthu zambiri zilero ndi ndalama yang'anani pa Assemblies of God akumanga chimango cha madola 6 million apa ndi kumaphunzitsa ambuye akubwera pompano mabomba ali muzokolekera kuti atiphulitse ife ndi kumamanga chimango cha madola 6 million chabwino olemera ndipo osowa ife tidzazitenga zimenezo mawa usiku tsopano ambuye akalola tsopano zindikirani apa onani momwe mipingo ili yaikulu mabungwe yaakulu awa iwo amasonkhanitsa ndalama zawo pamodzi ndipo chifundo iwo amangokhala amabiliyoni ambiri ngakhale kumakhala ndi zachiuma mabungwe obwereketsa ndalama pakati pawo ndi chilichonse mabwereketsa ndalama ndi zinthu mipingo mbale izo sizikumveka ngati zautumwi kwa ine petro anati siliva ndi golide ndilibe koma zomwe ndili nazo ndipatseni ine chimenecho ndipo mutenge ndalama zanu zonse ndipo nkulondola siliva ndi golide ndilibe koma chimene ine ndili nacho ndikupatsa iwe mu dzina la Yesu Kristu ndi chimene iye anali nacho vumbulutso la icho ine ndikukupatsa iwe mu dzina la Yesu Kristu imirira ndipo uyende chabwino tsopano ife tikupeza apa kuti iwo anali masinagoge a Satana tsopano zikanatheka bwanji kuti iwo akhale tsopano Yudas pamene iye anabwera tsopano penyani pafupifupi nthawi imene Yesu anabwera pachochitika Yudasi anabwera pachochitika nimukuzindikira izo ndipo pafupifupi nthawi imene Yesu amachoka pachochitika Yudasi anachoka pachochitika pafupifupi nthawi imene mzimu woyera unabwereranso pachochitikacho kenanso Yudasi anabwereranso pachochitikacho mzimu wotsutsa Khristu ukugwira ntchito komanso anawosamvera osasamalira Baibulo koma kusamalira chipembedzo kuona ndipo iwo anawapangira iwo sinagoge ndipo Yesu ananena apa ndi sinagoge wa Satana kuti adakhazikika kutali pansi mumbado uwu apa kodi izo zinayambika chotani kumbuyo kuno ndi bungwe ndicho chinthu chomwecho chimene icho chinachita kumusi kuno sunagoge wa Satana ino mukumvetsa izo sunagoge wa Satana iye anati amene amanena kuti ndi odzazidwa ndi mzimu tsopano Iwanga nene bwanji zimenezo. Judasi pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, iye anakumana ndi Yesu. Anavomereza kuti iye anali wokhulupirira mwa Yesu. Ndipo anadzakhala msungi chuma. Amanyamula ndalama zonse. Kulondola uko, inu nonse mukudziwa zimenezo. Tsopano, ngati iye ankamukhulupirira Yesu Khristu, iye anavomereza mwabodza. Kulunga mitsidwa, kulondola uko, mu Aroma 5:1, chomwecho kwa ulunga mitsidwa ndi chikhulupiriro, uko nkulondola, chabwino. Sobano, ndiye chinthu china, mu Yohane Oyera 17:17, Yesu anawayeretsa iwo kudzera mu choonadi. Iye anati, mawu anu ndi choonadi. Ndipo iye anali mawu. Ndipo iye anawapatsa iwo mphamvu pa mizimu yonyansa kuti apite uko ndi kukakhala ndi misonkhano ya machiritso ndi kukatulutsa ziwanda ndi kuchita mitundu yonse yazozizwitsa. Ndipo pamene iwo ankabwerera, Yudasi ali ndi iwo, tsopano penyani, a Nazareni, a Methodist achiwesere, anabwerera akusangalala ndipo akukondwera kwambiri ndi kumutamanda Mulungu ndi kumafuwula chifukwa ziwanda zinawamvera iwo. Ndipo Yesu anati, musakondwere chifukwa ziwanda zimakumverani inu, koma kondwerani chifukwa dzina lanu linalembedwa mu buku la moyo. Ndipo kumbukirani, Judasi anali mmodzi wa iwo, ona iye akanakhoza kuunyenga mpingo mpaka pamenepo kupita mzimenezo. Iye anagwira nawo ntchito limodzi mizere imeneyo, inu mukudziwa. Koma pamene izo zinafika pa Pentecoste, iye anaonetsera manga-manga ake. Ndizo ndende chimene iye anachita mu Primiti, mu mpingo wa Methodist, ndi chimene iye anachita mu mpingo wa Lutherani, ndi chimene iye wachita mu mpingo wa Nazareni, ndi ma Church of God ndi iyo. Anabwera mpaka kukuyeretsedwa. Pamene izo zinafika ku ubatizo wa Mzimu Woyera, kuyankhula malilime ndi kukhala ndi zizindikiro ndi zodabwitsa, iwo anazitsutsa izo. Iwo adzapita njira ya machiritso a uzimu kwa iwo. Ndithu, Yudasi anatero nayenso, ukuona, koma pamene pali machiritso a uzimu ambiri, iwo ali pa njira lero mʼbale, ima kwa maola awiri ndi kuti mbewu zanu zipya ngati simwapatsa iwo madola 50 usiku aliyense. Ndi mtundu wonse wa zinthu umenewo, ameneyo ndi mdierekezi. Ndithu ndi iyeyo. Ine ndimakhulupirira mu machiritso a uzimu ndi mtima wanga wonse. Koma zinthu izo ndi za mdierekezi. Mwanteradi, zimenezo ndi za mdierekezi. Zilibe kanthu mochuluka momwe mungachitire, kapena zochuluka chotani. Yudasi ankatulutsa ziwanda na Yesu. Yesu anati, ambiri adzadza kwa ine mutsiku limenero ndi kuti, Ambuye, Ambuye, ine kodi sindinatulutse ziwanda mudzina lanu ndi kuchita ntchito za mphamvu? Iye anati, ngati inu munatero, ine sindikudziwa chilichonse cha izo. Chokani kwa ine, ine akuchita kuseruzika. Ine sindinakudziweni inu, ndithudi. Oh, mbale, falala ndito chipata. Ndipo njirayo ndiyo babatiza. Ndipo koma ndi apang'ono amene adzayipeze iyo. Tikukamba za awa apang'ono, chifukwa tili mu mbado wotsiriza. Kumene akuyenera kukhala apang'ono chabe. Landirani izo. Chonde abale anga. Musaganize kuti ndayima pano, ine ndikanakonda, ngati ndikanakhala ine, ndikana kwa ine ndikanalekerera ine mwini. Ndikuti tiyeni titenge Assemblies of God kapena kulina. Ingo wa joinani iwo, ndipo muzienda nawo iwo. Koma oh mbale, tsoka kwa ine ngati ndingachite zimenezo. Tsoka kwa ine. Ine ndikudziwa bwinoko kuposa zimenezo. Mulungu anganditumiza ine ku Gehena chifukwa chochita chinthu ngati chimenecho. Inde bwana, ngati ine ndili ndi ena, ine ndikuyenera kusindikiza umboni wanga ndi moyo wanga. Ndikuyenera kungowusindikiza iwo ndizo zonse. Chifukwa muli china chake mwa ine. Ine sindingathe kuchitanso zoposa la zimenezo kuposa chilichonse mdziko. Ine ndikudziwa ichi ndi choonadi. Ndipo ine ndikuyenera kuyima pa chimene chili choonadi. Ndipo Baibulo limachiyikira kumbuyo icho. Bungwe likutsutsana ndi icho. Koma Baibulo limati icho ndi cholondola. Mulole mawu a munthu aliyense akhale abodza ndipo ake woona. Ndicho choonadi. Ndi chimenecho. Mungu okhala ndi chimenecho. Apange iwo sinagoge wa Satana. Chabwino. Ndipo iwo adzadziwa. Adzabwera pa mapazi anu. Ndipo adzadziwa kuti ine ndinakukondani inu. Chifukwa iwe wasunga mawu a chipiriro changa, inenso ndidzakusunga iwe mu ola la mayesero. Penyani tsopano kuti tionetsere kuti uwu simbalo wa Methodist umene ine ndikukamba komabe ndikuwolokera. Taonani, koma mwakonzeka kuti mumvetsere aliyense. Mvezerani mwacheru tsopano. Chifukwa iwe wasunga mawu a chipiriro changa, inenso ndidzakusunga iwe otsalira pang'onowo kuchoka ku bola la mayesero, pamene pingo dzafika pamalo amene mudzayenera kudzalowa mu bunge iri kapena kukhala. Inu mudzatero, inu mudzakhala nazo izo, bale ndizo zonse. Mwina mudzabanga bungwe kapena mudzatenga chiremba cha chirombo kapena kutenga ino mwina mudzatenga iso bungwe kapena mudzapita muchipembedzo timene kweni kweni ndikubwera kwa chiremba cha chirombo chifukwa ndikuukira mugona kubwera pa chimene chidzabwere pa dziko lonse lapansi udzawayesa iwo akukhala pa dziko lapansi taona ine ndidza msanga gwiritsitsa kwa icho chimene iwe uli nacho kuti wina asalande korona wako. Tsopano yesero lalikulu ili ola la yesero limene lidzabwere kudzaliyesa dziko lonse likupita muchisautso mumanene tipang'ono chabe tiziona zimenezo likupitirira mpaka muchisautso ndipo chisautso sichinabwere masiku a wesere chotero ife tili mumbado uti kodi khomo ili ndithiyani limene layikidwa patsogolopa ilo lili pakati pa wesere ndi mmene mpingo ukulowera pakali pano ndipo wafika kale mu kumbado wa Laodikaya koma malo ang'ono awa momwe muno mkati mwa zaka 35 zapitazi 40 lakhala lili khomo lotsekuka atakhala patsogolo pa anthu kuti alowe mkati ndipo mulungu adzawatenga otsatirawo ndi kuwasindikiza iwo ndipo iwo adzapitirira mpaka mwa ofunda ndipo iye adzawalavula iwo mkama mwake ntchitoyo idzafupikitsidwa mpingo ukukwera mwamba ndipo apa pakubwera wotsutsa Khristu akusunthira kuchionongeko zangwiro basi zikugwirizana ndi Baibulo lonsero mozungulira chabwino tsopano ndipo apa pakuonekera anamwali opusana onse apa zikutsimikizira kuti wotsiriza wa mibado ya mpingo akusunthira ku gawo loyamba la Pentekoste pakuti iwo akupitirira kulowa muchisautso chachikulu chimene chidzabwere mu chimene sichinabwere mu mbado wa Wesley ndime ya 11 chabwino korona wa moyo ndime ya 11 inati taona ndidza msanga chiyani mwa msanga zitanthawi izi tsopano mwaona taona ine ndiritsisa zolimba chimene iwe uli nacho pitirirabe kwa icho kuti wina asakulande korona wako kodi korona ndi chiyani korona ndi chiyani ndi korona amatanthauza kuti iwe uli ndi dera la ulamuliro iwe umakhala mfumu ngati wavekedwa korona mukuona ndipo ife timakhala ana mulungu pamene tivekedwa korona wa moyo wa muyaya ndipo dera la ulamuliro wathu ndi dziko lapansi ndakupangani inu ansembe ndi mafumu kwa mulungu kulondola uko chotero ndi zimenezo tu ndipo uko mu Yerusalemu watsopano momwe kuti mafumu a dziko lapansi amabweretsa ngakhale ulemerero wawo mu mzinda umenewo ndi zodabwitsa mulole ngati mukufuna kutenga zimenezi mwaona monga ngati kuwala ngati nyenyezi a korona ndipo Danieli 12:3 akupereka kwa kukulu kulongosola kopambana kwa izo ngati mungafune kulemba izo mwina mwake ife tingakhale ndi nthawi koma miniti ochepa kuti tipeze izo tiye nditenge Danieli chimene iye akunena apa mu mutu wa 12 wa Danieli chabwino tiyeni tiyambire koyambirira mutu wa 12 ndipo pa nthawi imeneyo Mikaeli mukuona inu mukudziwa amene iye ali adzatero adzayima kalonga wamkulu amene amayimira ana a anthu ako ndipo padzakhala nthawi ya mavuto icho ndi chiyani zikadzangotha izi chisautso monga sipanakhalepo chiyambireni pamene panali fuko ngakhale mpaka nthawi yomweyo ndipo pa nthawi imeneyo anthu ako adzapulumutsidwa aliyense amene adzapezeka atalembedwa mu buku ndipo ambiri a iwo amene akugona mufumbira pansi adzadzuka ndipo ena ku moyo wosatha korona ndipo ena kumanyazi ndi chitonzo cha nthawi zonse ndipo iwo amene ali anzeru adzawala monga kuwala kwa thambo ndipo iwo amene adzatembenuzire ambiri ku chilungamo adza monga nyenyezi ku nthawi za nthawi mbale ndi ameneyo wanu korona korona wa ulemerero uja wa moyo wa muyaya korona wa moyo wa muyaya ndime ya 12 mofulumira ife tisanati ndipo ine ndikuganiza ife tipita apa zikatha izo ndiye iye amene agonjetsa ndidzampanga akhale mzati mukachisi wa mulungu wanga tsopano tidutsa mwidzi mwachangu chifukwa ndayipitirira kale nthawi ndipa miniti 5 koma ukhoza kukagona pang'ono mmawa sichoncho iwe amayi mukamulole iye akagone iwe ukadzuka bwinobwino koma abambo amavutikirapo kuti adzuke koma mukangomulola kuti iye akagone pang'ono pokha mudzangozemba mophweka kwenikweni kumukonzera kofi wake kapena chilichonse chimene ya machita ndipo iye adzakhala ali bwinobwino iye amene agonjetsa ndidzampanga akhale mzati mukachisi wa mulungu wanga wotiyeni tingozitenga izo mawu ndi mawu kwa miniti yokha kuti mupirira nane motalika chomwecho pang'ono pokha ine ndikudziwa kuti kwatentha ndipo inu mukudziwa kuti kukutentha kuno aponso koma tiyeni tione ine ndidzampanga iye amene agonjetsa ndidzampanga akhale mzati mkachisi wa mulungu wanga mzati kapena maziko mkachisi wa nyumba kapena nyumba ya mulungu kachisi wa mulungu wanga kapena nyumba ya mulungu wanga ndi mzati maziko awa ndi iwo amene anatenga mawu amene iwo anawamva ndime 80 ndipo anabwerera ku maziko tsopano tiyeni titenge aefeso 2:19 uko ku mpingo wa efeso ndi mukudziwa mukuyenera kubwerera ku efeso chimenecho chinali chiyambi kulondola uko chabwino tiyeni tibwerere ku efeso kumene kunali paulo mpingo umene iye anawukhazikitsa ndipo tiyeni tione tsopano pamene ife tili chabwino mpingo wa ku efeso tiyeni tibwerere mbuyo tsopano ndipo tione chimene maziko awa ali kumbuyo uko ndipo tikaone chimene paulo ananena za maziko kumbuyo mu mbado woyamba wa mpingo uko tsopano iye akuyankhula kwa efeso tsopano chomwecho inu simulinso alendo kapena akunja koma nzika zimodzi ndi oyera ndi ababanja la mulungu
and are built up on the foundation.
Ndipo mamangidwa pa maziko a Lutheran kapena wa Baptist. Tsopano dikirani ndasokonezeka sindinatero ine.
But are built up on the foundation of the apostles and prophets.
Koma mamangidwa pa maziko a atumwi ndi aneneri. Yesu Kristu iye mwini kukhala mwala wa pangodya. Chilichonse chimalowera pa khomo Yesu ndipo iye amene agonjetsa ine ndidzampanga iye akhale mzati makuyankhula kwina gawo la maziko ine ndidzampatsa iye chiyani ine ndidzayika mwa iye chiphunzitso cha atumwi ndi aneneri kuyambira pachiyambi ndikumpatsa iye vumbulutso kuti aneneri ananena chiyani za iye iye ndi wauphungu alonga wa mtendere mulungu wamphamvu atate wosatha icho ndi chimene iwo ananena aneneri atumwi ndipo iye amene angathe kugonjetsa masunagoge onse a satana adzikhazike yekha mfulu ndipo aziyang'ana molunjika ku chipata ine ndidzampanga iye kukhala mzati ine ndidzamubwezeretsa iye mu maziko a mawu anga mu nyumba ya mulungu wanga ine ndidzamuyika iye pomwe apo mu mzati umenewo mmaziko amene inu mudzakhalebe mu mawu amen ine ndikuzikonda zimenezo mʼbale ndizabwino ine ndikhoza kuchita mosekesa ine koma ine ndikumverera bwino chabwino mupanga iye amene agonjetsa ndidzampanga iye akhale mzati mkachisi wa mulungu wanga ndipo iye sadzatuluka monso ndi chiyani chimenecho ngati iye ali mzati iye sadzatulukanso iye ndi mkwatibwi uko nkulondola monga mbado wa efeso unali monga paulo ankawaphunzitsira iwo mumachitidwe tsopano dikirani miniti ngati inu mudzakhale mzati ine ndinali ndilemba lina pansi apa limene ine ndimafuna kuti ndikuonetseni inu ife tisanafike kwa mkwatibwi tsopano ngati iye ati adzakhale mzati inu mukubwerera ku efeso mukubwerera ku mbado umene paulo analimo ndipo paulo mngelo wa efeso amene anali chiyambi cha mpingo maziko iye anawaphunzitsa iwo ngati iwo anabatizidwa mwa njira ina iliyonse kupatula dzina la yesu khristu ankayenera kubatizidwanso kukonkulondola machitidwe 19:5 kani mu Wagalatiya 1:8 iye anati ngati mngelo adzaphunzitsa china chilichonsecho loleni iye akhale wotembereredwa iwo analinso mkwatibwi amene anali mukachisi tsopano tiyeni tifike ku chivumbulutso mutu wa 7 tione ngati iwo anali mkwatibwi mutu wa 7 wa chivumbulutso tsopano ine ndikhoza ine ife tikuyankhula pa wotsalira wa Israeli 144,000 ndi zina zotero koma tiyeni tingodumpha zimenezo pang'ono pokha ndipo tipite m'musi apa pafupifupi ndi meya 12 titi ndi msonkhano wa chipentekosti kumeneko awa ndi anthu amene anali mwaona chabwino ife tiyambira apa pa ndime ya 9 chifukwa woyamba ndi wa kwa Israeli ndipo panali 144,000 aiwo amene anatsindikizidwa zimene titi tidzazitenge mawa. Ndipo zidatha izi ine ndinaona, ndipo taonani gulu lalikulu limene palibe munthu akanakhoza kuliwerenga. Tsopano kumbukirani kuyambira 4 mpaka 8 ndi Israeli amene anali adindo olondera kachisi. Mwaona tidzazipeza izo mawa. Ambuya kalu. Tsopano iye akusindikiza pamenepo. Mafuko onse 12. Wafuko la Yuda ya anasindikiza 12. Rubeni ya anasindikiza 12. La Gadi ya anasindikiza 12. Ndi Levi, ndi Zebuloni, ndi Benjamini 12. Ndipo bali mafuko angati a Israeli. Chabwino. Ndi 12 kuchulukiza 12. Ndi chiyani? 144,000. Ndipo iwo onse anali ana a Israeli. Yohane ankawadziwa iwo. Modza aliyense. Iye anali mu Yuda. Zidatha izi taonani chiwerengero chachikulu chimene palibe munthu akanakhoza kuwerenga. Apa pakubera amitundu, amafuko onse, mabanja, malilime anayima pamaso pa Mulungu. Ndipo mwana wankhosa atavekera mu minjiro yoyera ndi kanjedza mudzanja lawo. Zimenezo ndi zolengedwa zosauka zija kumbuyo uko zimene zinafa. Ndipo mikango inawadya iwo ndi china chilichonse. Pakuti uthenga wa mzimu woyera uwu umene unkapitirirabe kukha magazi. Masauzande kuchulukitsa masauzande a ana ang'ono, mitu yawo itaphulitsidwa misewu ndi china chilichonse. Pamenepo iwo akuima atavala minjiro yoyera ndi kanjedza mʼmanja mwawo. Oh my. Ndipo iwo anafuula ndi liwu lalikulu nanena, chipulumutso kwa Mulungu wathu amene amakhala pa mpando wachifumu ndi kwa mwana wankhosa. Chipulumutso kwa Mulungu wathu amene akukhala pa mpando wachifumu kwa mwana wankhosa. Ndipo angelo onse anayima mozungulira mpando wachifumu ndi mozungulira akuluakulu ndi zamoyo zinayi, anagwa pa awo, anagwa pamaso pa mpando wachifumu pa nkhope zawo. Ndipo anamupembedza Mulungu. Mvetserani, ngati simukuganiza kuti uwu ndi msonkhano wa Chipentekoste. Akunena, ameni, madalitso ulemerero nzeru kuthokoza ulemu mphamvu, nyonga zikhale kwa Mulungu wathu kwa nthawi za nthawi. Amen. Zikumveka ngati iwo anali ndi msonkhano wa misasa kumeneko. Sichoncho izo. Mmodzi wa akulu amene anayankha, anafunsa kwa ine, kapena ananena kwa ine, kodi awa ndi ndani amene avala minjiro yoyera? Ndipo iwo akuchokera kuti, tsopano iwe ndi Myuda, iwe umawadziwa mafuko onse 12. Tsopano kodi awa ndi ndani? Kodi iwo anachokera kuti? Iwo anavala minjiro yoyera. Kodi iwo anachokera kuti? Osati fuko la Benjamin ndi enawo. Kodi awa ndi ndani apa? Ndipo Yohane anati chomwecho, ine ndinati kwa iye, Bwana, ine mukudziwa. Izo zinandipeza ine. Ine mukuona. Ndipo iye anati kwa iye, awa ndi iwo amene atuluka mu chisautso chachikulu. Ndipo achapa zovala zawo, ndipo aziyeretsa izo magazi a mwana wankhosa. Pakuti chotero iwo ali pamaso pa mpando wachifumu wa Mulungu, mkati mwa nyumba. Ndipo adzamutumikira iye usana ndi usiku mukachisi. Ndipo iye amene akhala pa mpando wachifumu adzakhala ndi iwo. Zimaoneka ngati iwo anali ndi njala pang'ono. Sichoncho izo, iwo sadzamvanso njala, ulemerero. Komanso iwo sadzamvanso ludzu. Dzuwa silidzawala pa iwo konse. Wopanda kutentha kulikonse, pakuti mwana wankhosa amene ali pakati pa mpando wachifumu adzawadyetsa iwo, ndipo adzawatsogolera iwo kupita ku akasupi a madzi, ndipo Mulungu adzapukuta misozi yonse kuichotsa mʼmaso mwawo. Ndi uyo pamenepo ndi ameneyo mkwatibwi. Oh my, zokongola bwanji mkwatibwi. Tiyeni tione chimene iye ananena apa tsopano kuti tikhale wotsimikiza kuti sitiphonya izo tsopano. Ya 12. Iye amene agonjetsa adzakhala mzati mukachisi wa Mulungu wanga, ndipo sadzapiranso kunja kenanso. Mkwatibwi atayima pamenepo ndi mkwati. Oh, ngati ife tikanati tikhale ndi nthawi kuti titenge chimene ine ndili nacho, ndi chabukhulo kumeneko, umo mu chivumbulutso. Anati, mafumu onse a dziko lapansi adzabweretsa ulemu wawo menemo. Izo zili ngati mwachoyimira, fuko la Levi, ena onse a iwo ankapereka chakhumi kwa iye. Inu maona. Kuyambira mwezi umodzi watsopano kukafika kwa wina. Sabata limodzi kukafika kwa lina. Iwo ankapita kumeneko kukapembedza. Lidzakhala tsiku lotani limenelo. Chabwino. Ndipo ine ndidza, tiyeni tione. Sadzatulukanso panja kenanso. Chabwino. Mzati mukachisi wa Mulungu wanga, ndipo ine ndidzalemba pa iye dzina la Mulungu wanga. Tsopano, dzina la Mulungu ndi liti? Yesu. Ngati inu mukufuna kuti mulembe izi, iferi kuchedwa pang'ono. Yesu, Aefeso 3:15 anati, kumwamba ndi dziko lapansi zonse zimatchedwa Yesu. Inu mwaona? Chabwino. Tsopano, chabwino.
And the name of the city of
Ndipo dzina la mzinda wa Mulungu wanga limene lili Yerusalemu watsopano amene akubwera pansi kuchokera kumwamba kwa Mulungu wanga ine ndidzayika pa iye ngati inu mungaone dzina limodzi lomwelo mukuyenera kuti mwaligwira kale ilo mukuona ine ndidzayika pa iye dzina la mzinda wa Mulungu wanga mzinda iye akupitilira ndipo akuti umene uli Yerusalemu watsopano mwaona Yerusalemu watsopano ine ndidzayika pa iye Yerusalemu watsopano tsopano mkwatibwi kapena mpingo ndi Yerusalemu watsopano ndiyangati amadziwa zimenezo mpingo pawokha ndi Yerusalemu watsopano nimukhulupirira zimenezo ndiyeni tingotsimikizira izo chivumbulutso 21 ndikuganiza ndi pamenepo apo pamene ine ndikufuna chabwino tiyeni tiyang'ane kumbuyo kuno kuti tikuonetseni inu baibulo linati yesu ali zinthu zonse mwaona tsopano chivumbulutso 21 mvetserani kwa izi molondola izi mvetserani kwa izi ino mukufuna kuti muone chimene mzinda watsopano uwu dzina la Mulungu uli ndipo ine ndinaona miyamba yatsopano ndi dziko latsopano pakuti kumwamba koyamba ndi dziko loyamba linachokapo ndipo kunalibenso nyanja ndipo ine Yohane ndinaona mzinda wopatulika Yerusalemu watsopano ukutsika kuchokera kwa Mulungu kutuluka kumwamba wokonzedwera ngati mkwatibwi wokongoletsedwera mwamuna wake watsopano mpingo watsopano ndi mpingo wa mitundu mkwatibwi mkwatibwi ndi wa mitundu ndipo wa mitundu uli ndi dzina lake iye anatenga anthu kuchokera mwa amitundu chifukwa cha dzina lake ine mukukhulupirira zimenezo ngati inu simukukhulupirira izo tsegulani kumachitidwe 15:14 ndipo mufufuze machitidwe 15:14 ngati mukufuna kutembenuzira kumeneko kwambindi ndipo ife tidza ndiye inu mudza machitidwe mutu wa 15 ndipo ndime ya 14 ndikukhulupirira kuti tizipeza izo tsopano ife tangotsera pang'ono kukonzekera kutseka machitidwe 15 ndipo ndime ya 14 ndipo zitatha zimenezo iwo anakhala chete yakobo anayankha anati amuna ndi abale mvetserani kwa ine simeoni wafotokoza momwe poyamba mulungu anawayendera mitundu kuti akatenge mwa iwo anthu chifukwa cha dzina lake chabwino ndi uyo apo tsopano ine ndikuganiza kuti tangotsala pang'ono kufika kuyomaliza ya izo ndipo tsopano ife titseka ponena kuti uyu ndi iye ndipo ine ndidzalemba pa iye dzina la Mulungu wanga ndi dzina la mzinda wa Mulungu wanga chimene zonsezo ndizofanana yesu 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 ndipo mkwatidwi wakwatiwa kwa yesu kupangitsa izo akazi a yesu ndi zina zotero mwaona muli akazi ena abwino kwambiri mchipinda chino sikuno abwino kwambiri koma aliko mmodzi wa iwo amene ali wanga iye ali ndi dzina langa ine ndikuyembekeza kuti inu mwamva zimenezo iye ali ndi dzina langa chomwecho mkwatibwi wake adzateronso chabwino ine ndidzalemba pa iye dzina la Mulungu wanga limene lili Yerusalemu watsopano amene akutsika pansi kapena mzinda wa Mulungu wanga umene uli Yerusalemu watsopano umene ukubwera pansi kuchokera kwa Mulungu kuchokera kumwamba kwa Mulungu wanga ndipo ine ndidzalemba pa iye dzina langa latsopano kuli bwino ndizisiye izo zokha sichoncho ine chabwino zindikirani iye pali mmodzi tsopano ngati inu mungabwerere ku chivumbulutso 2:17 minute chabe kuti mungowerenga mphindi yokha iye amene ali ndi khutu muloleni iye amve chimene mzimu ukunena kwa mipingo kwa iye amene agonjetsa ndidzampatsa kuti adye mana obisika ndipo ndidzampatsa iye mwala woyera ndipo mwalawo dzina latsopano lolembedwa limene palibe munthu alidziwa kupatula iye amene alandira iwo kodi inu simukumukonda iye kodi iye siwodabwitsa
just my salvation.
Inu mwudziwa, inandima kwenda kuimba mwuzimu, ndikatsiriza msongano kumene kunali kucheka uku ndichiti jonse, inusimu tero, momwe ine, ndima kondela kulowa mwuzimu pamenepo. Mau, maona, mau agwa tsopano. Tsopano chinthu chokha chimene iwo akusowa ndi chinyezi china chake. Mwaona, matamando ena, enako iwo amayamba kukula, inu maona. Kodi inu, simu mamukonda iye, tiye nitikweze manja athu mwamba, ndipo tiimbe imeneyo. Tiye ni tingo wera mitsa mtu watu, ndipo tinene kuti Atate, ife tima kukondani inu. Ife tima kukondani inu. Momwe ife tima kukondelani inu. Ife tikungo kutokozani inu. Mochuruka kwambiri ambuye. Yatu, mitima yatu yosauka ya umuntu singate kufotokoza jimine ife tikumverera kati mwatu. Chifukwa chamamwe inu umatisambitsira ife magazianu omwe. Ife tinari alendo ambuye, ife tikagonda zintu za mdziko. Ndipo ife tonse tinari osoko nezeka kunja uko muzintu za mdziko. Ndipo inu munabwe rapansi ndi jisomo janu, ndipo munafikira manjanu oye rapansi matope ya chimo. Amene ife tinarimo. Munati chotsamo ife, munati sanka ife, munati tsuka ife, munati eretsa ife. Munadzaika nzimu watsopano mwa ife. Ndipo munadzaika zokonda zathu pa zinthu zakumwamba. Omwe ife timakukonderani inu ambuye. Mumbado uno wonyengedwa kuti palibe china chilichonse pa dziko chimene chasiyidwa kwa ife ambuye. Alibe chotsalira pa dziko izo zili kumapetwa nthawi. Ife tikuona pogwiritsa ntchito Baibulo. Mbado uliwonse wapita. Tsopano ife tili kumapeto. Tikutuluka maliwiro. Tipatenga nthawi yayitali mpaka Yesu akhala kubwera. Ikani mitima yathu pa moto. Musatilole ife tiime chiriri. Ine ndikuganiza Paulo Woyera wankulu akanachita chiyani ngati iye akanakhala pano siku ino. Ndikuona zinthu momwe ziliri. Momwe iye mwamuna ameneyo. Iwo akanamuyika iye mndende dzuwa lisanatuluke. Iye akanakhala kunja kuno akuwauza anthu kuti akonzekere kudza kwa ambuye. Muola lino ambuye alipo odwala ambiri chifukwa pano pali mipango ndizo pempha zili pano. Ine ndikupemphera kuti inu mumuchiza aliyense wa iwo Atate. Ife tikudziwa kuti ndilo gawo la utumiki wanu kuti mukutsimikizira mosalephera kuti icho ndi choonadi. Zizindikiro zikutsatira wokhulupirira. Kuchokera pathupi la Paulo iwo ankatenga mipango ndi zovala ndipo ankazitumiza kwa odwala ndipo mizimu yonyansa imatuluka mwa iwo ndipo iwo ankachiritsidwa chifukwa anthuwo ankakhulupirira mwa Mulungu wamoyo. Perekani zikachiwiri usiku uno Atate pamene ine ndikuwapereka iwo kwa inu kudzera mwa Yesu Khristu. Ndipo tsopano ambuye ine ndikupemphera kuti inu mutengere miyoyo yathu mdzanja lanu mutisambitse ife mutisite ife chifukwa iwo anati inu munali kudzera mpingo wopanda banga kapena khwinya. Mulole simbi yotentha ya mzimu woyera isite magwinya onse kuti achoke mwa ife ndipo tili okonzekera kudza kwa mwana wa munthu. Tsopano Atate ife tikupemphera kuti madalitso anu akhale pa ife. Apembedze nafe ife Atate. Ife tikukupembedzani inu. Ife tayima usiku uno ndipo tikukupatsani inu mitima yathu. Ife